Ke a leboha mwena Never, ke a leboha. Ho hotle ho kgutlela tlung ya morena ha. Ka mehla ke thabela ho kgutlela tabernakeleng ho sa tsotelehe hore na ke ya kae. Ho na le ho hong ka sebakanyana sena sa kgale seo ke ratang ho kgutlela ho sona. Fela ke o nna ebile kereke ya ka ya pele le yona fela eo nkileng ka e alosa le ka mohla, mme o bonala ho le hotle fela ho kgutlela mona
hape.
Mme ke dumela gore hoseng ho hoholo ha tsatsi le hana o tšhaba le kganya dinaledi e pona.
I believe there'll be some from this tabernacle present there.
Ke dumela gore tla ba le ba bang ba tswang tabernakeleng ena ba tlang ho ba teng tsatsing leo ba hlatsitsweng mading a konyana. Ke lebeletse nako eo. Jwale ka ha ke feta hara phapusi hona jwale ke kopane le kgaitsedi Augenbright morao mane.
She was telling me that there were some people here.
Mme o ne a ntse a mpolela hore ho ne ho ena le batho ba itseng mona ba neng ba le kopano ya Kingston ba neng ba etile nakong eo. Mme ke thabile haholo ho ba le bona mona jwale ka bopaki. Hohle moo ba leng teng ha ba ka phahamisa matsoho a bona ho tswa kopanong ya Kingston ho la Jamaica fela ee moraorao kwana ho lokile hantle. Ke bona karete ya poso ya Oral, ke lekanya hore le se le ile la tsebisa dikopano tsa hae. Ke ne ntse ke sa tsebe ho fitlhela matsatsi ao ho fitlhela maobane. Ke nahana hore di tla kala ka labotshelela ana ha ho jwalo ka labotshelela ho tswella ka la 15 Moena Roberts Louisville.
Go hearing. Brother Roberts is a
jwale e yang mutlwa Moena Roberts ke motswalle wa ka e moholo mme ke mohlanka wa sebele wa Kristo.
And I'm sure you
le ke tsapa hore le ka thabela melaetsa ya hae bosiu ka bosiu.
And
ni e ya hae ni ha rapela bakudi ke tsapa hore le ka thabela le ka bona motsama wa modi.
Because he is a great warrior faith.
O bani ke mohlabadi e moholo wa tumelo. Moena Roberts o jwalo le monna e o modimo a mo sebedisang ka mana.
And his ministry
le thuto ya hae e nyolohetse ho tswa ke hopola kgetho la ho qala ha ke ne ke kopana le Moena Roberts. O ne a le ka hara tente e maharaswana kwana hodimo St. Louis, Missouri. Mme ke ne ke che Kansas City, Missouri. Mme ke ne ke le Kansas City, Kansas ka hara holo e kgolo. O ne a dutse setulong se ka pele ka morao ho ba tshebeletso e tswe rapotella nna ka morao mme le ho tswella ka ho qoka ba ntsebisa yena. O monyenyane ho nna Oral o dilemong tsa hae tse qala 40 mme ka hoo a re na o nahana hore Modimo a ka mamela thapelo ya ka bakeng sa ba kula? Ke ile ka re moena o ye a utlwe thapelo ya e mong le e mong ya tlang ho rapela. Tjhe, o ile a tloha mme a re ke nna enwa ke tloha.
And he's a very smart man, college education.
Ke monna ya masene ka thuto ya college dilemo tse 4 tsa psychology. Mme ke tshepa hore ke monna ya kelello. Mme jwale o fitletse boemo bo anang le baeletsi ba mo tlatsang ho mo potapota. E dintho tse jwalo ho isa le ha bua o wa enahana mme ruri le ka mo thabela ke a kgola. Mme jwale he ke batla ho fana ka tlaleho e nyenyane fela hodima seo morena wa rona a ileng a se etsa kopanong ya rona e ikokobeditseng e nyenyane Jamaica le Puerto Rico. Ebile ntho e makatsang ha ke ile ka ya hobane mehala e mengata e ya ikeng.
Leo here knows
jalo ka ha Leo mona a tseba hore mohala mme bekeng ho tswella hantlentle ho na le dibaka tse makgolo tse letsetsang dikopang. Empa le ya o le jwalo ke rata ho ikutlwa ke etellwa pele moo ke yang ke rata ho ha ke ya hobane monna ya itseng a rometse hore ke tle ebe jwale ke ya ka lebitso la kereke eo kapa mokgatlo oo.
If I would go because Brother Neville said
anka ya hobane Moena Neville a boletse hore ke tla lokela ho ya ka lebitso la Moena Neville.
But I like to go when Jesus sends.
Empa ke rata ho ya ha Jesu a romela e le hore o tle o ye ka lebitso la morena Jesu ho kopana le batho. Mme ke ne ke pakame betheng mme ke ne ke batla ke kgathetse hanyenyana. Pula ena haufinyana kapa hama morao ke ka lokela ho tloha puleng ena hobane e senya kgokgotho ya ka hona ke seng ke batla ke sa kgone ho mamella ntho ena. Nka tsamaya le ho kgutla tsatsi le leng ratla nna le Leo dimaeleng tse 40 ka morao ho ba mehlakeng ya Florida. Kgokgotho e buleile mme dimaeleng tse 40 tsa Louisville ke a e thibane hape. Moena Bensuit o tlamehile hore a be a le teng kae kae mona hoseng hona mme tsatsi le leng ho keneng ho tswa Kingston le Puerto Rico moo kgokgotho ya ka e neng e ntse e itekanetse fela mme ka theoha sefofaneng ho ntse ho itekete mme le pele ke fitlha Jeffersonville ke a e thibane hape.
It's the valley. It's the bacteria in the air.
Ke kwatsi e sebakeng ka pao. Ho seng jwalo ke modimo e nngwe ho leka ho ntlosa. Ka baka leo ha ke utlwisise hona ke rapetse le ho kopa ka makgetho a mangata ha kana.
But however,
empa le ao le jwalo ke ne ke sa tswa tsoa e ne e batla ho ba nako ya boraro meso. Mme mosadi wa ka le moshanyana e monyenyane ba ne ba kgaleng.
I raised up on the side of the bed and I saw a great number of people gathered in a large place. And I said to Billy Paul, "You go in there and get those
people to
come and rappel." And he said, "Okay, then." And a few minutes he returned and said, "You can't give prayer cards to those people." He said, "Okay, then." And a few minutes he returned and said, "You can't give
Are na bona monna eno ya emi mona kare are o ne a le o dimo mona ne kare motho e mole mo nya batlang kare ya o rapellwa ba phamise matso a bona ne are ke le ka ya mo ho mo ne ya kare ya o rapellwa o ile a ya sebakeng se seng fela ya ba ke ya o dimo mo ne ke ya a le sebakeng se seng jwale ke eno mo a le nteng mo raura o dimo mona are ha ke gone o fana fela le ka kare e le nngwe ya o rapellwa kare holo ke le bele ha ona o tlameha ho ntsha dikarte tsa ho rapellwa hobane mona hona le sebaka se seholo hakana ho motho e mong le e mong a ka dikarte tsa ho rapellwa ke ho thibela moferefere le a bona le ho ba beha taolong a re oo nka kgona ho nka motho e mong moo e seng ho fitisa sebaka seo ke nang le sona mme ke ba beye ka mola le ho ba rapella ka bonngwe ka bonngwe ya ba o re ho lokile mme a retoloela ho le letona mme a tloha ho nna mme ka retoloela lehlakoreng lena ha yena a tloha ho leba lehlakoreng nane ke mo shebile.
And I heard a voice come down from heaven. Make a utla lentswe le tswang le
godimo
me hat le hona na go ena ke tla qala ho phami
ne ka tadima me ha ke so ka ke bona le tshile le kalo la batho ba ne ba hatellane ho hlaka magalo ohle ne le bitso la mwena Roberts la bitso hat jwale mwena Oral Roberts o atla ho bona.
And I said,
"Me kar ke tadumelisa mwena Roberts ka tsela efe hat fela ka mogwa o a o dumedisa ka o." Ee, ka bona mwena Roberts a etla ka sutu entsho le katibanyana e kang e rolwang ke Bing Crosby ka lepeno le yang hodimo le tlase katibanyana e nne mme ke ne ke batla ke eno hodimo mme a sheba hodimo le hore dumela mwena Branham mme ka re dumela mwena Roberts ka tsukutla letsoho la hae a re ke letshwele le leholo leo o nang le lona ka re ehlile ke letshwele mwena Roberts mme a retoloha a leba naya moo Billy a ileng lehlakoreng le letona
mme
ka nahana ebe ke tla bua le bona ho hlaho kae. Mme ka leka ka hohle ho fumana sebaka sa ho ka bua. Ke ne ke le boemong bo jwana nthong e tlase ho ke neng ke sa kgone ho bona moo nka buang le bona ho hlate. Mme motho wa horeng a re ho lokile tlo mona ka re ee le moo o ke ke wa bona hantle ho feta. Mme ya ba ke kgaohanya sebaka seo mme ka hopola hona nakong eo. A re ntho e kgolo ho nna eo nka e etsang ke ho dula ke ikokobeditse ka pelong ya ka ka nako tsohle pela Modimo mo le bana ba hae.
And I come out of the vision.
Me ya ba bona e antlohe me kana ha. Ho ho bolela. Mo hlomo ho bolela hore re tla ba le ho hukana. Ka ba etla ba hukana. Etla ba sebakeng se.
You see sometimes
ya bona kana go tshedi dipono. Ha ke a o bolela fela hore ke ho kae. O bua fela ne wena o. E batla ele setshwantsho.
Now I'm sure you that read the Bible.
Ke kgola hore lona ba balang bebele le utlwisa ho. Mme ya ba ke tswela phaposing e ka pele le o dula fatshe ho seo kae mme nako ya boraro e ne se e batla e fetile ka metsotso e mashome a mararo kapa nako ya bone mesong e tlile ka qala ka otsela ka nnete ka kgutlela morao le ho paka mafatshe mme ka lora toro mme e le toro e makatsang haholo mme bongata ba lona bo tseba e mong wa dimanejara Jack Moore mwena Jack Moore ke mo tsebile dilemolemo.
I thought that I was out with
Yaka hoja ke ne ke tshile le moradi wa hae mwanana wa dilemo tse ka bang le shumele metsi shupile ne ke ne ke motshwere ka letso ke mo isa ho dima le ralla Jeki e monya Jeki mo tsibile ho tloa e sale le sia le anya
and I was leading her up the ne ke ne ke mo eteletse ho nyolwa le ralla
ne ka tsama di boloko tse tharo ho nyolwa le ralla ke eteletse mwanana eno.
And we come under a big tree. And she sat down and like a little girl
said, "I'm going to go out." She sat on one of those kind of skirts.
And she tucked this little skirt
and sat down.
And as young folks usually looking at each other,
Me jalo ka batho ba batjha ba ye ba e shebane a phuta matso a hae tjena mme a qala ho sheba hodimo nna sebakeng.
Well, Jackie is a very fine little girl.
Ya le je ke ngwana na ya lukileng haholo, empa ona le molomo o moholo hadi le mahlo a maholo hadi le moriri o batlang o le mmala wa lesoso jang. Ha o se mpe o se skalo se kgatlisang, empa ke mosetsana ya gabane ru.
And I could see her big eyes as she
Meka bona mahlo a hae a maholo ha sheba sebakeng. Le ka mo kgadimo ya mahodimo ene e le ka mahlong a hae.
Well, I went about 5 feet from her.
Jole ka tsamaela maoto a ka ba mahlano ho tswa ho yena. Le o patlama ka mmoho ka mokgwa o kang ona. Mme ke mmoma setroi molomong wa ka, mme ka qala ka tshohla setroi sena.
And I begin to think, what am I doing here?
Ke etsang hodimo mona, ke ka baka lae nna. Nna monna ya hodileng ke le mmoho le ngwanana enwa ya monyenyana. Ka baka la eng kare, ke nyetse mme le hona ke na le sekgakgatha sa bana. Ha ke na taba ya letho ya ho ba mmoho le ngwananyana enwa hodimo mona.
Mme
ka qalella ho phahama, mme o ba ke etse jwalo, lentswe la hlaha sefateng le hore, hona ho etsahala jwalo ka pontsho le morero. Ya ba ke a phaphama, mme ka batla ke hweletsa ke ho phofa ka nahana. O ke a ipotsa hore ebe hoo ho lekanya hore ke a hoa kapa ho hong ho ntlhaele.
Tjhe,
ka nahana ha eba ke a leka ho sebedisa kelelo ya ka le hona ke tla e lobokanya. Ka baka leo ke tla emela Modimo. Mme ka qala ka rapela ka re, morena, na ebe toro eo e lebahane le pone eo e hlahileng ha bosiu bo bo ne bo qala, kampo ebe e lekanyang? Hoba ke lebelle nakwana e itseng mohlomong hora, mofumahadi wa ka o ne a se a tsule mme a lokisa borake fese. Ya ba lentswe le tla hape le hore, eya Kingston, mme o tla bolellwa teng seo o tlang ho se etsa. Ka baka leo ka ya Kingston ka pelepele. Mme bao thapameng ya labone ba tseba hore ke tla ba moo labohlano. Ke phetho diphatlalatso tseo re bileng le tsona.
I'm not very good at making
ha ke bile ha ke motle ha kalo ho etseng kapa ho hakanyeng le tshwenye hoba hangata ke ye ke le tlodise. Empa bosiung ba pele nkare re bile le ho ka bang leshome le metso e mmedi batho ba ka bang sekete le mashome a mabedi ntle hoba ho ne ho tsebahetse feela tsatsing le le leng. Mme tsatsing le hlahlamang ba romela dititimi ho matha dimaele tse nne ka ho neeletsana ho nyolosa dithaba. Setitimi se le seng se ne se matha dihora tse nne, mme ebe setitimi se seng se itseng se nyoloha hodima thaba. Mme bosiung ba bobedi ho ne ho ka ba le 5,000. Mme bosiung ba boraro ha lekanyetswa 15,500 ka mohlomong 20. Mme ha e ba le 10,000 tse ileng tsa tla ho morena.
And the vision was the little church the girl was a
Mipono eo ile kereke e nyinyane ngwananyana ine ile morwetsana ngwana fela ni ho ho no le kanya morwetsana ba kereke.
And the 3 city blocks
Mimi ao e miraro ho nyolwa le ralla ile matsatsi a mararo ao ke neng ke tla ruta ka ona.
I'm taking the little virgin church by my ministry from where she was.
Le ho nka kerekenyana ya morwetsana ka molaetsa wa ka ho tloha mo ene e le teng ho ya hodimonyana tabeng tsa Modimo ho fitlhela ho sisintse sehlekehleke sohle. Mme baruti le batho ho potoloha balla le ho qeka le ho hatella bosiu bo le bong kapa a mabedi hape balaodi ba motse ba kabelong ya mmuso. Ra tloha moo ho ya Puerto Rico moo ra amohelwa ka tlholo e kgolo e phahamileng. Mme dikete tsa hatellana lebaleng leo ho fitlhela ho ile ha lekanyetswa hore meya e rateng e ka bang 40,000 ile ya tla ho morena Jesu. Mme ho tloheng ke tshepa hore ke nka bolela hona kerekeng ya ka ka sebele, empa ke neng keke ka ho etsa ntle pontsheng ya bohle le hohle moo batho ba lehae ba leng siyo e se re mohlomong ya tshwana e shebwa ka mokgwa o phoso.
But I have the judge's name here.
Empa ke tshwere lebitso la moahlodi mona pampitshaneng. Yena ya ileng a ntsha puo ha re ne re tloha yena mo le batlatsi ba hae.
And he said we have been on the island. Ne o ile
a re ile ra hlompuwa haholo mona sehlekehlekeng ho ka fumana bareli ba fapaneng.
He said when Mr. Billy Graham had just left the island. Are
Billy Graham a sa tswa tloha sehlekehlekeng nakwaneng ya ho feta. Ne a re re bile le tshebeletso e tlotlehileng.
He said but
are empa Billy Graham o ile a re tlisetsa fela evangeli eo re nnile ra e utlwa ka mehla.
He said then we were honored to have Mr. Roberts.
Are ya ba re hlompuwa ka ho ba le mongadi Roberts sehlekehlekeng. Are le mongadi Roberts a re tshwarela tshebeletso e kgolo ya matsatsi a mararo. Empa are ditjeo hoteleng di ne di le hodimo. Are a siya dikete tse mashome a mararo a metso e mehlano tsa didolara bakeng sa masiu a mararo ditefelong tsa hotele. Ya ba mongadi Osborne o ba mona eo ebile mohlanka e moholo wa Kreste. Empa are ya re ha mongadi Osborne a tloha ho ile ha e ba le maswabi. Are ha bonana e ka hoja ntho tsohle di. Empa are re lemohile tshebeletsong ena hore ho ne ho batla ho se motho kalaneng eo moena Branham a ka mo rapellang. Empa are ho ba tshebeletso di fete re ne re phahlela merwalo ya dilori ka ditulo tsa kgale le melamu le dintho tsohle ntle mo letshwenyeng. Are kgetlong le ena e ne e se motho Modimo o ne a re etetse a rialo. Ke ile ka re le seke la lebela dithapelo tsaka empa dithapelo tsa lona ntle moo beyanang matsoho a lona hodimo. Mme ka mohlomong ba ne ba tlisa tosene kapa tse pedi kalaneng mme batho ba ne ba bokolla nakong eo morero ya dipelo tsa bona e neng e seno. Re ile ra dula hoteleng ya maemo a bone le ho lefela ditjeo tsohle tsa rona le ditsela ka borona. Le thusitse ho etsa ho ka bolona ka karolo ya lona ya leshome eo le nthumeletseng yona. Ke hona ho entseng hona. Mme ke batla hore le tsebe hore ho tswang dinthong tseo tsohle le na le seabo sa hona.
And in the great glorious day to come, letsatsing le leholo
le tlotlehang le tlang Modimo o tla le putsetsa ho. Le a bona ha le a ka la ba le ha motho a etswa ka boyena le ho etsa ho itseng ebe le a bona ha motho eo a tsamaya ba lekanya hore maswabi a maholo Modimo o re tloeng. Modimo ha o le tloeng o na le lona ka mehla. Le a bona le lona le hakalo tabeng ena jwalo ka mang le mang motho ofe kapa ofe. Modimo a ka nna a sebedisa motho bakeng sa tshebeletso e itseng. Empa ho ha o bolele hore motho eo o na le kgetho ho Modimo. Ke tumelo ya hao ya ka sebele ho Modimo. Mme bana ba tswela moo ka dikoloyana tse mabidi a manyenyane ba ne ba nka mabidinyana a kang a dipremo tsa masea mme ho etswe boto ho robatswe batho hodima yana le ho ba sutumeletsa ka hare. Mme ka morao ho ba tshebeletso e fete lepatlelo lohle la mojao ha le bulehile ba ne ba etswa ka dikoloyana le ho thona ka dikariki tsa kgale le ditulo tsa kgale tse kgolo le melamu le meyalo le dibete.
Just where they just walked away and left them because of the presence of the Lord was there. That's what we want to see. Man's out of the picture then.
Motho a sa bona hale tabeng ena, Modimo a tsamaya. Ho kgutleng, ho ka thusa fela jwale ho seng hona. Ke tla bua fela metsotswang e mmalwa. Mme ke kopile mathaka hore a se lokolle tape. Ke ile ka leka ka matsatsi a mararo ho nahana. Ebe ke tla bua ka eng?
And this morning before me o seng hona pele ke tloa ke ile ka utlwa tlhokomediso e boima ruri pelong ya ka
kerekeng. Mme ke ile ka ba o laela hatisa tape empa le sekela e lokollela ho rekiswa.
But before we do this, I'd like to give you just a little testimony.
Empa pele re etsa hona, ke lakatsa ho le tlisetsa fela bopaki bo bonyenyane e le hore ka mohlomong botle bo le thuse. Buile ba nthusa.
We went on
a trip matsatsi a mararo nna le Leo le Jean le morawa ka Billy Paul
mole mo sadwa down to a friend that comes here at the tabernacle.
Tla se ha motswalle ya tsama ya mona tabernakeleng ho hla tla se Georgia ne ba reng ka ba re khutsetsa mo hlakeng o itse ha ke tsebe hore na jwale o ne o le hokae. How feel it? Okay, Chobe Kamponto Ekan Eo. Ha ke tsebe le bitso leo masominale ao ama India ao railing on. Empa le ao le jwalo rena le di male tse ngata morao kwana. Mwena Evans enwa. Mwena ke moetsa dibe. Ne ke motshwasi e moholo wa dihlapi. Mme o kutletse hape mehlakeng dikgweding tse mmalwa tsa ho feta. Mme bana le ho ba ho bitsang Rattlara ya fatshe.
And the ground rattler bit. Rattlara ya fatshe ya moloma.
Mme o phetse fela ka lengeng.
His limbs swelled up and they
ditotsa ha tsa ruruwa mme ba muisa dingakeng mme tsa mohlaba ntotse o dia bolaya mme hape bana le dikoto mausi tsengata mo dikoto no mausi mokasini dilakabane tse mautung a fitlang ho ama shume ama bedi ka bolelele.
And while we were
me are re ntse re tshwasa ditlapi morao mo ile ka tshwasa baso e kgolohadi.
Oh, ruri ne le letsatsi la ho iketla.
ni ne le gholo hakalo ka steka khona ho entsa ka metsi ni ile ya kobola huku le huikela kapa ya itshwasol ne ra fumana di baso tse ngata di ponto tse ka ba le gholo le mashume a mahlano a baso tse gholo ni di tseding tsa tsona di le buima ba di ponto tse mmalwa le ho tloha ho tse nne ho ya ho tse supileng di ponto tse robedi ne ka tshwara ena e gholo me ya pshemola yaba ke lahlela hape ne ka tshwasa e nngwe e tsamaela dipontong tse tsheletseng tse supileng mme ke ne ke ena le thupa e telele eo o neng o lokela ho e tshwarella hodima makgaba a mehala dito mme moena evans o ne a re ne re kolobile hohle ke ho kapusa metsing gobane ke kgafutso fela mme o ne a rotse dieta tsa hae mme a mena maoto a borukgwe ba hae mme o ne a dutse hoduma sebakanyana se omileng ka ho omisa diphatlho tsa hae yaba o bona tlhapi ena e kgolo e kudupana hara ditlhatlha mme ke ne ke kapusa ke lebile ho yena a re beya butle moena Branham ke tla o tshwarela yona mme a mathela moo mme ke ne ke ile ka e hula ke hloma hore tlhapi se e batla e shwile e robetse makgabeng yaba o matha ho ya e nka mme o ba a etse jwalo a hlaba seboko mme ke eno a kgutla ratelara e ne e molomme mme ra sheba hona mme ke moo ho ne ho e na le masoba a leino le ntshotso leotong la hae moo rotelara e neng e mo teile teng mme ho ne ho mo hlokofatsa haholo ha kana ho fitlhela dikelele di le mahlong a hae a re o ile a utlwa e ka hoja masapo a hae a omelela fela mme ke moo re ne re le moo dimaele tse ngata morao mohlakeng ke monna ya dithohadi kwa jaro mme ha newa e o loma o kula hona metsotsong e mmalwa ho fitlhela o se o batla o shwile mme leo o ne a le teng a eme moo mme ntho e itseng ya tla mohopolong wa ka le jwale o sale modimo mme ya re a sa tshwere leoto la hae le ho le tiisa ka matla le masomahadi ao a mabedi a meno a ntshotso moo retlara e mo tshwereng teng ke ile ka beya matso a ka hodima sebaka seo le hore morena ho ngodilwe lentsweng la hao
They shall tread on the heads of serpents and scorpions.
Batla hata di hlotsa di noa le di phepeng. Me ha o letho le ka ba le matsang ka tsela efe ka pae. Me motsotsong ona o bohloko bohle ba nyamela lotung la hae. A rwala seeta sa hae mme a tshwasa ditlhapi letsatsi lohle. Bosiung bo a kena mme a ba bolella ka hona ba re ho ka ba molemo ha o ka ya ngakeng.
He said, if God has protected me this way, you'll take care of me this way.
A re ka re ha Modimo a ntshireleditse ho fihla mona, re ile ra tshwasa matsatsi a mararo le tshwaetso e fosaetseng ya seke ya e ba teng hohang modimo e sa le modimo o boloka tshepiso e nngwe le e nngwe mme tshebetsong yotlhe ya ka leo ke kgetlo la ho qala nkileng ka bona modimo o e tla ho longweng ke
noagobane
ne lekgetlo la pele nkileng ka ba le monyetla wa ho rapella motho ya longweng ke noa ke o etsa fela gore o tsebe ha a boloka ditshepiso tsa hae mme mantswe a hae a lokile mme ke nnete amen gopolang ditshebeletso bosiung bona le laboraro le na le e
tlangmme
jwale rapelela motho ya tlhokang go rapelelwa ruri eo ke nna mme gopolang yang dikopanong tsa moena roberts ha di tla motseng mme modumedise mohlata barenakeleng
read the scriptures
ile re bala mangolo ke tla ka sa hore rona bohle re ene ka maoto a rona ho se o ka e fela
and without the music let's just sing a
mentle o diletsa a re ke re bineng serapana ka pontse pedi tsa thoko ene ya gale e ratayang ya kereke tumelo ya ka e lelala ho wena o lokile e mong le e mong a ke a kopana le nna jwale mme a re ke re e bineng mme o se nagane ka mokgwa o o e binang ka ona e binela fela tlotlisong ya modimo na o tla re nkela yona ka pele moena neva
Now you meet one. heart lays I tread, and grief around me spread. Be thou my guide, bid darkness turn to day. Wipe sorrow's tears away, nor let me ever stray from thee aside.
With our heads bowed, I would like to read from the sacred writing of the Bible.
St. Matthew, the 7th chapter.
Mohala le di Matthew, khaole ya bosupa, temanetsa, le shumele metso meraro le mashumele emetso emene. Me amorena a ke a iketse monono wa ditlonalo fatso tsa hae, re sa lebala.
Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction.
Hobane monyako wa timelo o hebe hebe, le tsela e yang teng e phatlaletse.
Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that
find.
Let us pray.
O
God, who brought again the Lord Jesus from the dead and from the grave, and has presented him to us this morning as a living. We humbly dedicate our lives to thee anew.
We thought
that you would be so mindful of us. While we were yet sin, you sent your only begotten Son.
O ile wa romela mora wa hao ya tshutsung a nnotsi ya entseng ka sebopeho sa nama ya sebe go ba pheko ya dibe tsa rona. E le gore ya sena molato ka utlwa bohloko bakeng sa ba sitibeng a tle a re boelanye mmo botlhe kopanong le wena.
Mme o
Modimo, e ka re ga sebe se le teng magareng a rona o seng gona,
something that might hinder the Holy Spirit.
O hung ho ka sitisa moya o halelang ho tliseng ho rona molaetsa wa Modimo pelong engwe le engwe ya rona.
We pray that humbly, Lord, you
ka
bikokobetso
re arapela hore morena o re tshwarele melato ya rona.
Cleanse us by the blood of the Lord
ka madi a morena Jesu.
Whom we know in ourselves.
Re tseba sena hore ka ho rona ha re letho.
And we confess that we are. Me re ipulela
hore ha re letho.
But thou art holy.
Empa wena o a halalela, o a nnete, o ya lokileng, o sona sediba sa mohau.
Mme
ka boikokobetso re gasetsa mo ka jeno jwalo ka meya e bakelang dibe. Jwalo ka bopaki bo sa tswatswa ho hlaha Jamaica le ho hlaha Puerto Rico, le moo o ile wa etsa mesebetsi e meholo hakalo.
Oh God, it's the sign of the coming.
Oh Modimo, ke pontso ya o tla ha ya lukileng.
How you delivered Brother Evans from the poison. Ka mo kwa o ile ngwa lwela moena
Evans menung a chefu anua eo.
Because he was a believer.
O bani ne le modumedi. Me ka mehla mantswe a hao ke nnete.
Now Lord, deliver us from the pangs of death.
Joale morena re lwele ditlineng tsa lefu o seng hona mo se ra se re lomme le hore kinya chefu.
Let thy healing balm this morning, Lord.
Ase tlolo sa hao se fodisang ho seng hona morena se tlatse me ya rona ka mogwa o phetheileng le hore hlatswa bogopong bohle.
Heal the sickness of the physical body.
Fodisa mahloko a mebele ya nama e robilweng ke matla a sera.
All that's in divine bohle
ba ka pele sefatlhego se kgetheileng a bake ba phekolwe.
Bua
le rona jwale ka lentswe la gao le ngodileng morena, ga re tsebe seo re ka se buang, empa wena o tla iponela hona.
And you warn us, Lord, and
e o re galeme morena le o re lokisetsa go tla ga gao. obane re kopa ka lebitso la more la Jesu le bakeng sa hae. Amen. Ka metlha ke batla ke le morago go nako ganyenyane go ba jwale ke ye ke lebelele, mme sekolo sa Sonta ke tlhoma gore se tswi. Empa go na le hohong ka gona ga ke tla gae ke ikutlwa e ka ke na le nako e ngata. Le a tseba re batla re le patisanong e golo gagolo le ya o le jwalo. Ka baka leo re tla tshepela fela go Modimo.
Our Lord was giving this stern warning to the people of his generation.
Morena wa rona o ne a fana ka temoso ena e thata bathong ba moloko wa hae, bathong bao e neng e le barapedi ruri.
And he said, straight is the gate and narrow is the way that leadeth
me. O ile a re monyako wa bophelo o patisane le tsela e yang teng e tshesane, mme ba e fumanang ga ba bakae.
Now that wasn't because they wasn't religious.
Jwale e ne e se ka gobane ba ne ba sena borapedi, e ne e le barapedi ba
tiilengmme
ka baka la goba ba ne ba ile ba tshepela kerekeng le melawaneng e itseng ya mafela le megatlhong e mabitso, ke gore ba ne ba dumetse go fitlhela sebakeng go Modimo ba nagana gore ntho tsotlhe di ne di dutse
gantle.
Empa o ne a ba bolelela gore ke ba seng ba kae ba tlang go kena.
And I'm wondering this morning if I could not.
Nke sa ipotsa o seng hona hore na nka se tshwantse moloko o le moloko hona.
See, it was at the closing of the Jewish dispensation.
Le a bona ine le qetello nyana go ya ba Jude. Mme o ne a lekanyetsa morao ye fapane le dipheletso tse fapane tsa dinako tse fapane.
I was telling them that the very thing that had been done in former dispensations done before them, and they failed to recognize it. And let's see some of the things that he was speaking about. They, for instance, could not believe that he was in that man. That was the biggest obstacle that they had to climb over.
Eo ene ile tshidiso e golo fitisa eo bana maloketse ho yehlo ile hore na ke ha joang yena ile motho me a iketse Modimo.
They could not see how God could dwell in human flesh.
Ane ba sa gone ho bona hore na Modimo a ka dula nameng ya motho joang.
And in all ages, in all times, God has always dwelt in man.
Modimo a dula ka ho motho.
Man is God's agent.
Motho ke mueli wa Modimo.
In every generation, God speaks to his people through human lips.
Modimo o bua le batho ba hae ka melomo ya motho.
He always chooses someone or something.
Ka metla o ya kgethe motho e mong kapa ntho e nngwe eo a ka e sebedisang.
And he referred to them as being such a stumble.
Me aba lekanyetse ka oba ka oba khupiso e kalo ka ha Abraham.
He said, "Call them if you call yourself the children of Abraham. Abraham, your father."
We le are ka oba bolella. E kare ha le ipitsa bana ba Abraham. Abraham antatalona o bone letsatsi laka me a thaba ho le bona. Abraham a mo prophet.
And no doubt that Jesus was referring to them. That he had proved to them that he
me,
was the Messiah.
Me, how be Jesus o ne aba lekanyetsa ka hore o bapaketse hore ne le Messiah. Hobane pontsi ya Messiah ine e molatela.
And it had been that way through ever generation.
Me, ha isale ho le jwalo molokong o mole o mo botswella hore pontsi ya Messiah.
But yet him making himself God, the Messiah.
Empa yena ho iketse Modimo ka boyena, Messiah ka boyena. Ho huile ba hopa ba ne ba sa gone ho itlwisi.
Now when Abraham, who they call their father, met God,
Jwale ha Abraham eo ba mitseng tata bona ane a kopana le Modimo, o ne a le nameng ha,
because he ate the meat of a calf. Obane o jile nama ya namani a ja bohobe ba koro le o nwa le bisi le sireledi ka pila se fa tsosa Abraham mele ha o le jwalo ene ile mudi
Abraham o ile a mo lemuha mudi le o mmitsa Elohim ile Jehovah ya matla ohle.
A man wearing clothes with dust on his body.
Monna ya apereng diaparo ka lerui le mmeleng wa hae mme a dutse tsa sefate bakeng sa moriti le ho ja nama le ho nwa le bisi.
Then those cold, cruel-hearted, selfish, righteous.
Gomme bajude bao ba batang ba pelo dikgopo ba itshepang ba e lokileng tokeng ya bona ba sa kgone ho mo dumela go ba mora wa Modimo gomme ba bitse Abrahama ntata bo.
And he was letting them know that he was doing the same thing.
Me o ne a ba tsebisa gore o ne a etsa dintho tse tshwanang nameng ya hae tseo Modimo a di entseng nameng e nngwe ha a ne a kopana le ntata bona Abraham.
And Abraham believed it. And they
me Abraham a e dumela mme bana ba sa kgone ho e dumela.
You see, when Abraham was sitting under his tent,
le a bona ha Abraham a ne a dutse tlasa tente ya hae gobane a ne a entse kgetho
mme
kgetho eo e tliswa ka pela motho e mong le e mong ya tswalwang lefatsheng lena. Sefate sa botle le bobe se beilwe ka pele ho motho e mong le e mong. Mme ha Lota motswalae le badisa ba bona ba mehlape bana ba qala ho tsekisana ka
makgulu.
Abraham ka ha ene le monna ya lokileng a re ho bona ho se ke haeba le dikgang mahareng a rona kgethang jwale tsela eo le tlang ho ya ka
yona.
Sebaka seo se fihla bophelong ba modumedi e mong le e mong.
And it's before you this morning, and it's before
me. Mr. Kapila ha o seng hona, Mr. Kapilak.
Lot didn't think that he was going to backslide.
Lot ha ka na na ho rutla.
But he went to looking towards Sodom.
Empa o ile a tloha mme a shebang na Sodom mo dintho di neng di le bonolo.
And there's many times that we
me o na le makgetlo a mangata ao re re shebeng na tsela e bonolo.
I'll join this certain church.
Ke tla kena kerekeng ena e itseng mme o a bona ga o motho ya ka buang letho kgatlhanong le yona gobane ke kereke e kgolo ka go fetisa motseng tsela e
bonolo.
Ga ngata re etsa goo godumo re le phoso.
Remember, if you follow Christ, you'll be hated by people for all that live.
Gopolang ga o latela Kreste o tla tlhoiwa ke batho go ba botlhe ba phelang ka botshepei go Kreste ba tla welwa ke ditlhoriso. Mme ga o etla go Kreste o ketle wa tla ka kereke efe kapa efe fela e le ditso kapa molawana ofe kapa ofe. O tla tla ka madi ke yona fela motshoporo wa o kena. Mme o keke wa kenya motho ga mmogo le wena o tla tla o le mong le go ema maipulelong a gago ka sebele le godima tumelo ya gago ka sebele. O keke wa tlhoelela godima moruti kampo godima tumelo ya mmao.
You'll come as an individual when you come.
O tla jwale ka motho a le mong ha o etla ho Modimo.
And many times we make those.
Me hanga ta retsa dikgetho tseo tse se thola. Ha e ba lota ha ne a bona ntho engwe le engwe ne le bonolo. O ile a dula mo ho ne ngwe na le tjhelete e ngata le botumo bo boholo.
Because he'd be a stranger and a smart man.
O ba ine tla ba mojaki le monna e motle ya ruteileng ka psychology engata. Mme o ne a ka nna a etsa dintho tse itseng gomme a bolokile tumelo ya hae. O ile a nahana ke na le tumelo ho Modimo ka baka leo ke tla theoela fela Sodoma mme ke tla etsa phaello e itseng ya tjhelete.
Mme
ke tla ba monna ya phahameng ka mohlomo moreri ya kgabane. Wa bona ho na le kgetho eo o loketseng ho e etsa. Mme ditho tsa phutheho di na le kgetho eo di loketseng ho e etsa. Ke tla ya kerekeng ena e itseng moo oho motho e mong le e mong motseng o nahana hore ke e fetisang e hlile ramotse ke setho sa kereke ena. Jwale e ka ba setho sa kereke e babatsehang ruri empa le ha o le jwalo o loketse ho ahlola kereke eo mo le batho ba yona ka mangolo. Ka nako e nngwe ba ya goba e le tsela e tsebagalang batho ba yang dibakeng tse itseng ba apara gantle go feta.
Mme
ke gona moo re etsang phoso e kgolo.
Now notice this.
Joale lemuan sena.
And Abraham, the only thing he could do is
me Abraham and tofela ewa naka yeta ile honka kgetho ya bobe.
And sometimes second choice is better than
me kana go tseding kgetho ya bobe di imolemo go ya pele. Haiba inkuwa ka mogwa o.
Notice wasn't
law. Lemuwa ine se khale ha lota ane a bona motse o moholo. Ha ka bona mosadi wa hai ha na fetwa pilare ya letswai le hona. Ha ka bona mollo ha o ne o tshisa motse Lord.
But Abraham
empa Abraham anka tsila ya ba semba kae ba nyatse yang ba morena a dula mahwatate. Mele o le jwale ho ka thuing hai ba Sara ane a itse. Jwale ho pulang Sara ene ne mosadi ya motle o fitisitsana he nyo.
There was no one
who was a Sarah. Sarah.
Everyone seen her.
Yaning Amona Unia Murat.
How easy it would have been for Sarah.
To Sarah.
But she chose to stay with
Abraham.
Oh, women, don't let the devil blind you.
Oh, Basadi, listen to la dumela diabolo si lo fofatsa. Ka o tuma le u kopanya le hona le hwana. Dulan le Christ.
For the hour is at hand.
Obane hora se le haufi. Di tobotsi se holo di tla latela o fitisa Sodoma le Gomora ka bobe bakeng sa naha ena. Sodoma le Gomora e tla ba tlotla ha o bapiswa le sena.
Now, while Abraham had took the way that
Joale Abraham sa nkile tsela eo a ineilwe ke modimo ni a ena le naha e boketa.
He wasn't prosperous at all.
Una sa atlea ho ha empa le o le jwalo o tsibile ntwe leng. Una sa beletsa modimo me a dumela modimo.
So one day there came three men.
Ka o ka tsatile leng ha tla banna ba bararo me bana ba tletse le ruile le mogathala. Me Abraham a ba utlwa bohloko.
Come by and sit down under the oak.
Are dule tlasa e ke o sokae.
And while he was standing there talking to them,
me arasa me mo bua le bona a le mo go ba ene se banna ba tswa ile le fela ho ya ka puo ya bona ba ne ba fapana. Me Abraham a tloa le o hlaba na mane le o ilukisa le o blela Sara o di ba bohobe le o lukise tsa ba fe.
Now remember, two of them were angels. Angels in human flesh.
Baba be di ba bona ne le manyoloi. Manyoloi na menya batho. Me e mong wa bona e le modimo ka sebele.
And the one that was God.
Me enwa eo e leng e le modimo. O ne a furaletse tent.
And Sarah stayed in the tent.
Me Sara a dula ka tente. Ke rata o bona mosadi a boloka sebaka sa hae ka mokgwa o jwalo. E seng o hlaella. Le o bolella monna wa hae se loketsweng o etswa. Nako le nako ha motho ya itseng a fihle.
But she stayed in the tent.
Empa a dula ka tente ntle le pela ile ka mohlomong a hlatswa dijana kapa ho aetsa ho ho.
And this one who was God.
Me enwa e o ine le modimo a ske a phetsa ho nna a sheba nna Sodoma. Me a ba bolela seo a ya mosietsa.
Two angels went down.
Me manyoloi a mabedi a theola tlase mo ho rera evangeli.
But one stayed in the back. That was the one.
Empa e mong a sala ke ena e o ine le modimo.
And he said, I'm not going to keep from Abraham.
Me are nkeke ka patela Abraham di philitse o kidiche ba o bane le hona e tla ba mojalefa wa lefatshe.
Oh, we got a right this morning, church.
Oh, rena le tukela o seng hona kereke o ka tseba di phiritsa o tla ha more.
Blessed are the peacemakers.
O bane ho le hlono le ba etsang khaiso ba tla bitswa bana ba modimo.
Blessed are they that do hunger.
O le hlonolo ba la pileng ba nyorileng ba tla khuriswa.
Blessed are the pure in heart.
O le hlonolo ba pilo di hlekileng ba ne ba tla bona modimo.
Blessed are.
O le hlonolo ba pilo di hlekileng ba ne ba tla rua le fala le fatshe.
Then if the church of the Lord.
Joale e fela ha kereke ya modimo o pilang e tla ja le fala le fatshe. Ha o di piritse o di patelwa.
All the father.
Tso tso ntate ampleletseng tsona ke le boleletse tsona ho boletse Jesu.
And they could not believe him.
Me ha ba ka ba modume.
So in the days of Abraham.
Ka hona masasing Abraham jwale ka ana ba lekanye.
He said that is Abraham.
O boletse hore jwale ka Abraham ana bua le lenyoloi. Me le mokokotlo wa lona o furaletse 10.
And he told Abraham is going to visit.
Me o boletse Abraham hore o tla mo etela ka ngwana. Me Sara ka tenteng a tshe.
And he said, why did Sarah?
Me are Sara o tshetsi.
What was he showing?
O ne a bontsha e.
Why did Sarah?
Sara o tshetsi.
It was just a few hours before destruction.
In a little horace mala fella pino tsinyeo. Hasosinesieta.
Just before destruction, that fire come from the heavens and burn up.
Bijana fella utsinyeo hamulo uneo tewa mahodimon. Me watchisamuti. Me ponzo eo ya eight.
And Jesus said, you do error.
Me Jesus obuletsi. Leta poso. Udinga ka tse golo tse galalela. Se shaben sa borapedi mo hantle di milioni ineng e le badumet.
He said you do error. Not knowing the scriptures.
Obuletsi leta poso. Ka o sitsi mangolo e ka tsena le matla a modi. Molokong o jwalo bao ineng ile banna ba kotlisitsweng hantle bao ineng ile ba ithuti le ba hudiseditswe kereke.
When a child was born, it was the property of.
Hangwana ne a tswala ine ile muruwa wa kereke. Ene o loketse ba mo Israel. Matsatsi a robile meno e mmedi ka morao ho tswalo ya hao ine ile lebollo. Ne o ne o le mo Israel le ho qaleng.
And the priesthood came from the Levites, which were trained.
Ibu priesta bone bo tswa ba lefi ba nem ba kwetisitswe mangolong ka dilimo tse magologo. Fela Jesu o boletse le fosa ka o tsitsibe mango ba ne ba tsiba o latela buka ya bone ya dithuto ba ne ba tsiba o latela ka tikisima ba ne ba tsiba o latela thuta bodumedi ya bone. Empa Jesu o ile a re ha le a tsibe mangolo ibile ha le tsibe matla a modi.
If you were Abraham's children,
you would Abraham
rejoice
Abraham
in
the
day.
When I stood before the Lord, I was a man of God.
I was a man of God.
Oh, babuletsi jwalo. Ntat Abraham ke ntataro. Lebitsa Abraham ntatalo.
He said, well, we belong to the church.
Are hlile rona re ditho tsa kereke. Re se chaba sa borapedi. Re batho ba phamile. Re batho ba modi.
Jesus said you are the devil.
Jesu are. Lona diabolos ke ntatalo. Anka lekanya moloko o le ona.
Today when there is
a jeno ho di ma hantle ntle ho ina le di milioni tsa batho ba ipulela mo Kriste me ba sa tsebe le le thoka mo di ka ha mo dimo o fitisa ka mo mogotho a tsebang ka ha le sole la egepedi.
Men and women today,
ona le banna le ba sa di ka jeno hantle ntle di milioni tse ipulela mo Kriste tse pa kan Kriste tse sa tsebeng isita le molawana wa pele wa matla a hae a tsuo ho mme le ka mohla di so ka di latswa le rekola hae.
They've never felt his power.
Abaiso ka ba mata a hai mahlo a bona a foufa le ditswe nne.
Said you are blind leaders of the
blind. Actually di fofu ba etapele ba di fofu e kare ha se fofu sietela se fofu pele na di keke tsa tsawela slomo.
Then they thought, we are.
Le hona ba le kantse re ba Kriste re ba dume re tshwetsa dikereke tse phaming ka o fitisa tseteng ho rabi ba rona ke ba ithuti ba kwetlisitsweng ka o fitisisa ba lente. Ile ya ole jwalo Jesu o ba boleletse hore isita le mangolo ha batsi.
See how God's hid it from
the eyes of the wise. Le mwaka ile ngwa epatela mahlo a ba bohlale le ba masele. Le wi senolela bana ba batlang ho ithuta.
Oh, the great power.
Oh, matla a maholo le bo sa feleng ba modi.
How good he is to those that desire.
O lokile a ka kang ho ba ba lakatsang ho tsamaya ka bogabane pela hae. A keke a thibela le letho le molemo.
To see the day that when our bona le tsatsi le
shaba sa rona le fatse la rona le bodi tsweng ka yona ntho e tshwana. Jesu o ne a batla ho ba kenya tseleng hantle ba ile ba re o Abraham ke ntata rona mme re tla kena ganeng o seke wa belela ka baka la ho hobane re dumela Modimo le diprofesa mme re dumela ho Modimo mme re ruta batho ba rona.
And who are you to come around here with a?
E wa ena o mang o ka ka mona ka ka bontshonyana ya khale e tsote ya nne o le ka ho ibitsa modimo. Ha o le to empa o Belzebu. Ke mo he bana bana le melawana ya bona mo le phuthego tsa bona tsa mabi.
Jesus told him you.
Jesus aba bolella lo na le diabolos.
Think of it.
Na na ntwena.
Not like in that generation.
Minka le ka nyamuluko o le ona.
Today when we got millions of
dollars, we got the power.
We got the power.
We got the power. Omme modimo thewela fatshe phela ka kerekeng ya hae ha le ho etsa dintho tse tshwanang le tseo a di entseng moo o iketsa yena maobane ka jeno le ka ho sa feleng mme batho ba e neya mokokotlo wa bona ka ho se phetse ba bang ka ho batla botumo ba bang ho balehela ho etsa kgetho e hatellwa bathong o loketse ho etsa kgetho o ke se dule o le dipakeng o tlamehile hore ee kapa tjhe.
You'll never leave that door the same person you come in. You can't do it. You've got a choice to make.
Make that choice this morning.
They thought everything was going to be safe. Jesus said, straight is the gate.
Jesus said, Munyako
patisa.
Let's see, let's see. Nibatang we fumana hababaka.
Let me warn you this morning. Church. It takes time today, and our
generation
of pastors
and ministers.
How are that when men and women
oreng eo banna le basadi ba emang diputseo le ditulong tsa dikereke o bina dithoko tsa modimo
walk out of that church and
le utlwa putseng eo le utsuba disikarete le o nwa whisky le o ya metsikong le o phelela lefatshe le o bolela meswaso e ditshila e tletseng mowa le o ipitsa bakreste ba banna le basadi ba kgona ho tloa pulpiting kapa ho tloa kerekeng le ho tloa sebakeng sa matla a tsoo mong yona penso eo ya mesia e tsamaya mahareng a bona le hona ntle le ho ba mmupuwa e motjha ho kreste ho na le ntho e phoso ha dipampiri di ka e phatlola le hona ho tloa lebopong le leng ho ya lebopong le leng ho ya le
kgutlho
tloa diterekeng tse hwammeng tsa leboya ho ya dinaheng tse tshisang tsa dikgwa tsa borwa modimo a e romela mme batho ha ba phetse ho e furaletsa mekokotlo ya bona e be re kare re ka buang re ka etsa kutlela morao mangolo mo a itseng monyako o patisana le tsela e tshisana mme ba tlang ho e fumana ha ba
bakana
o ile a jwalo ka matsatsing a Noa o tla ba jwalo ho tleng ha mora motho mamelang matsatsing a Noa lefatshe le ne le atisitse batho ho tshwana le kajeno ka lefo ya bona e ne e fetisa ya ro ba ne ba hadi ema hale le meaho e meholo ba etsa dintho tseo re sa kgoneng ho di etsa ka jeno batho ba masene ba boholo bo tlodisang
le
hopolang thuta mahlale e bolela hore ke motsotso o le mong pele ho kgitla ya bosio
before the clock strikes the dead
ke motsotso o le mong pele ho tshupa nako e otla hora ya pheletso ho morao feta ka moo re lekanyang ke tshepa hore kgolwa hore moya o halelang o tla tibisetsa sena ka hara pelo ya modumedi e mong le e mong jwalo ka matsatsing a Noa ke ba bakae ba ileng ba bolokeha matsatsing a Noa ho tswa molokong o ba robedi ho tswa dimilioneng tse ngata o ile a re ho tla ba jwalo ho tleng ha mora motho mme jwalo ka o ne o le matsatsing a Sodoma ho tla ba jwalo ho tleng ha mora motho hodima mashome a dikete o ile ha e ba le ba bararo ba bolokehang o ka nna wa re ho nna he moreri o reng ka dikete tsohle tse tlang ho tla mmo le yena jwale moena bao ba entswe ho tswa melokong e mengata ka hlollo ha ba leshome le metso e mmedi ba ka tswa molokong ona
narrow is the way.
Ni tla fumana ke ba sembakae. O ke tseba dikereke hore na dire. Ha o ka ngwala le bitso la hao, mme wa ba sentho ka hona, o lukile ha ho. Ha o lengolo le jwalo ka le. E ka re ntho engwe le engwe e nang le bitso bukeng, le kerekeng. O tla ba le dibilioni, a tisa ka dibilioni, a tisa ka dibilioni. Ntho engwe le engwe e tla ke. Le hona mefuta yohle ya mea e tla ba ka hare moo mme ke maemo a jwang ao lehodimo le tla bang ho ona nahana ka sena jwang motho e mong a ka re ho nna jwale butlanyenyane moena brena bo seketekete ke ba utlwile ba bua ka dipuo ke a tseba hore ba tla tswella
that don't mean they'll make it at all
ho ha o bolele hore ba tla tswella ho hang Paulo so boletso go ba Korinthe ba pele gaola le simene ntse miraro le yang ka bua ka dipuo tsa batho le manyoloi mix na le rato ha ke le oh ke le ka ya kopano ya sekete kete oh o ye ntse mesebetsi e meholo e matla ke mone a tutubulla maso a di fofu le ya ole jwalo a ka nna a time Maba ngata batlatla ho nna tsa tsin leo le hore morena na ke ga ka rena ka lebitso la hao ho profita na lebitso la hao ha ke ga ka leleka me e di tsila na lebitso la hao ha ke ga ka etsa mesebetsi e meholo
Depart from me, you workers of iniquity. I didn't.
What are you hang on na luna ba sebetsa mbukopo? Haki ya kaka letsi.
Straight is the gate.
Munya ko patisa. Letsi la letsi san. Leta fumano kiba simba kai. Anje ke ufe di tikanye tse itsentse tlang ho sisi.
According to medical science. And the city.
O latela mahlale a bongaka. Motseng wa Chicago. O latela dipalo palo tsa dingaka.
That is 30,000
new pisa pelletse dikitse mashume a mararo Chicago fela matsatsing a mashume a mararo tseo dingaka di ditshwere ke tse ka etsa dipilisi tsena tse nyinyane di ntwe tseo ba di nwa tseo e leng diketso tsa o new pisa pelletse di palo palo dia bontsha di nahentse kopaneng hore hona le bana ba bonyatsi ba bangata ba tswalwang ho feta bana ba tswalwang lenyalo le kgethehileng Now tsibile hore bibili e boletse ho Deuteronomy wa le shumele metsi mine timana bo bedi hore mwana bo nyatsi hone o tlanka dilimo tse ma golo amane hore ho hlakuhe bana ba bana ba bana ba bana ba bana ba bona ba keke ba ema phuthe o nyamore
400 years
dilimo tse ma golo amane meloko e le shume dilimo tse ma shume amane moloko
They're great, 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 great,
great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great,
great, great, great, great, great, great, great, great, great, great,
great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great,
great, great, great, great, great, great, great, great, great, great,
great, great, great, great, great, great, great, great, great,
great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great,
great, great, great, great, great, great, great, great, great, great, great ka baka la bohlola le basadi ba baetsa dibi ba aparang jwalo ka banna ba ditrateng e le manyala ka plus fatlo sa modi ditsubi tsa disikarete di nwe tsa di-cocktail ba ipolelang le ho ipitsa ba crest modimo o hanela segagata se jwalo sa matikatsi ke nnete ebe ba ipitsa ba crest ga o makatse ha jesu a itse monyako o patisa le tsela etsisane mme tla fumanwa ke ba seng ba kae aba ba atle u ikokobetsa ba pompetse wonang ha David ana bulelwa ka sebisa ha ese wa sentse abaka hanghang me modimo a morata ka bakala hona o ba bulela dibitsa bona ba tlare nkeke ka sira munya bana le dibaka tse ngata tseo ba ka yang ho tsona ba ka ya matsabeng ao a bonyatsi a dumelana le tsejwa
but it's time that preachers put on the
Empa ke na go ya hore ba re re ba apare di tlamo tso tse tsa modimo le hore ra lentswe ntle le ho qeka evangeli ba tu ba loketse ho ikokobetsa ha o sana botsepe e maring aba krist ba ba ka hore ke mo methodist ke mo baptist ke mo pentecosta ho ha o bolele ho ho modimo ke buile ka dipuo ke entse mehlolo re beha maikutlo ho se hodima taba eo
And that's one of the most blinding things that they can do.
Udima eo ile engwe di ntotse fufatsang o feta eo ba ka yetsa.
Sure.
Ehlile. Pula enela ba lukile mfela jalo ka ba go. Pula inosetsa se jalo fela jalo ka ai inosetsa mahola roy. Pula yona eo. Moya ona o hallang o thewela udima batho. Le jwale ho ha o bolele dimelo tsa tsona di luketse o fapana. Ho tswa ka hare ho ya kantle. E simpontso le pona ha tso ya kantle. Empa moya wa budimo o pilang o ka hare o etsa gore motho eo e be motho wa emotsha monna ka pa mosadi ya roba mpilo ya hae pila modi ore moreru ba tlamplela hore o belala le shumele metsi medu ho tsa di milioni ntse di di bilioni ntse ne tsa batho le fatsi e belala hore ho ka tswa ba le shumele metsi medu ba tlang ho kena tlhibilo
I'm telling you what Jesus
ke o bolela seo Jesu a se boletse mona evangeli
think of it
Na hana ka hona ho fiketse kae ba ne mekhwa editsila e kene batho bana ba bonyatsi ba kadile ho tswala ho wa ba hlaku ya bona re kae ma mona di hora ho hloma hanya di ntotse
le
ka bona ho re phila molokong wa batho ba bodile ba ruha kilwe ba pherehlaneng ho ya bohare hare Ao makatse ba sa gone go bona dipontsho tsa letho. Ao makatse ba sa gone go utlwa evangeli.
They're hardened.
Empa le hona ka borapedi le galalelo e ka. Ana Jesu a ka bolela hore moya o bua o onela matsatsing a morao hore e tla ba ba halifi le ba ikgolo ba ikgomosi ba rata menate ya nama o feta modimo. Ba senang go tshepega, ba sa tsebeng go itshwara, ba setloyo, ba tlhoyang ba molemo, ba nang le sebopego sa borapedi. Le a bona, oh, ehlile, o ka nna wa hweletsa, ehlile, o ka bua ka dipuo, tumelo e tla leleka matemona, ehlile. Empa se seo re buang ka sona.
Then you would say to me,
Moina Brennan, let's all am a Christa ki livi. Ki manya atlangu buluke. Na otla khona, Moina Brennan.
I'm trusting that to God.
Ki tsepela se ho Modimo. Ha ke tsebe ki dumela hore ho jwalo kan. Ki bapisa bophelo ba ka letsatsi le letsatsi le lentsu. Ai ba mo sa phile ho ya ka lentsu lena. E ba hona le ho phosa. Ki loketse ho khutla le ho lukisa. E khale Moina Brennan, ha ba tu ba bua ka dipuo. Na ho ha o bulele hore ba bolokeile. Chairman ha chele ho leka ke utlile ba loyi le ba upeli ba bua ka dipuo diketso tsohle tsa bosawa ke bone batho ba bua ka dipuo me ba phila le mosadi wa monna emo ke bone batho ba bua ka dipuo le ho khomela ho dimo le tlase le ho hoa jwa le ka ha e ka ntlo ya chele le ho tlwa le ho etsa diketso tsa mollotsana le ho utswa ho bua mashano le ntho tsohle ke a jwang o ka lebelang ho chairman ha di tota kereke ba dikone kerekeng ba tletse borapedi ka moho ka kgone ha gele o nana gore ba ka reka petrolo ka sonta tšhe empa ka mante a wetse ntho e itseng e ditsila e bodileng e tlase-tlase modimo o aga pelong ke seng bokantleng ke ntho e tswang
pelong
monyako o patisane le tsela e tsesane mme tla fumanwa ke ba seng ba kae Jwale ka ho neo le matsatsing a Noa, ba robedi ho tswa dimilioni tseo. Jwale ka ho neo le matsatsing a Sodoma, ba bararo ho tswa dimilioni.
So shall it be in the coming of the Son of Man.
Ho tla ba jwalo ho tleng ha mora motho. E le bona bogodu bo rileng ho bona. Le bona ka moo mehopolo yohle ya botho. Ho tswela ntle mme, mme diabolosi o etsa baredi ba batla ho ema difaleng le ho nesa batho ho tswella ka dintho tsena. Ka tsatsi le leng motho o ne a re, nkeke ka ho dumella sefaleng sa ka, o tla etsa hore basadi ba ka ba hlanya.
No, they're already that way. They bring him to the right mind.
Motaba khutisa dikelolong tsa bona tse phethaetse. Ba bolelle ho lesa ho apara diaparo tseo le dintho. Mme e, motho e mong ya itseng o tlameile ho etsa hona.
I said to my wife, have I gone crazy?
Ile ka re ho mosadi wa ka, na ke se ke hlanya ka bonna. Na ke lahletswe ke kelello. Kapa molato ke eng kan?
Something on the inside.
Ntho e nngwe ka hare ha e kgone ho kgutsa. Ke loketse ho e bolela ha ke tsotelle hore motho o reng. Kedi o tla senya thuto ya hao. Ee, thuto e nngwe le e nngwe eo evangeli e ka e senya e loketse ho senngwa.
Modimo
a re fe sebete ho emela ho e le nnete le ho bolela nnete ya yona. Ke sebe dihlong. Monyako o patisane, Jesu o boletse, le tsela e tsesane. Le lona ba hakanyang ka dimilione, le lona bohle ma-Methodist, ma-Baptist, ma-Presbyterian, ma-Pentecosta, ba tla ho kena, le tla hlollwa tsatsing leo. Jesu o boletse, ba bangata ba tla leka ho dula fatshe mmusong ba re, re na le tokelo ya ho ba mona. O boletse, empa bana ba mmuso ba tla ba lahlela ntle. O tla ba le dillo le mophomela le ditikitlano tsa mena. Ho molemo o ka itekola hoseng hona mokreste.
There'll be 10 times millions times
O tla ba le dimilione atisa ka leshome atisa ka dibilione tsa ba Kristo ba ipulelang le ba phela maphelong a bona ba tlang o fosa monyako o Jesu o boletse jwa ke ba bakae ba tlang o kena ha ke tsebe hore ke ba bakae ba tlang o kena ntho fela ke hore modimo anke ke be emong wa bona
that's it
ke yena moahlodi anke ke be emong hore Moina Brennan o ka bolela jwang he ha o le mo Kriste
I don't know
Ha ke tsebe, empa ere ke o bolele seo lengolo le se bolelang. Ruri o dumela seo. Ha moya o hallang o ne o romelwa lefatsheng, Modimo o ile a bua ka moya o hallang. O ile a romela lenyolo ipele, ho etella
pele.
E o itse tsamaya le motse le hara batho, mme o beye letshwao diphatleng tsa bona, e leng ba fielwang le ho lla ka baka la manyala. Ulukisa dintho tseo.
What is abomination? A woman that
manyalaki mosadi a aparanse a parose tsona le sa monna.
It makes God sick.
Ukurisa modi.
Did you ever
kile wa fitla sebakeng se o nang le ntho e manyala ka moo e o kudisang ga o kgone o e mamelela mosadi a yeng a apara seaparo se tshwanang le sa monna ke ka tsela e o etsang gore modimo a ikutlwe ka teng o ka nna wa bina kwaereng o ka nna wa rapela letsatsi le letsatsi wa hoa letsatsi le letsatsi kapa o phelela modimo letsatsi le letsatsi ka pela sefatlho sa modimo o rwaki ke gantle seo lengolo le se bolelang manyala mme bao ba dumelang tse jwalo ba tla ba le kabelo mmo le tse jwalo modimo re fe mogau ema kgatlhanong le tse jwalo ga e ba o tlamaile go ema ka bowena ema moo mme o tshware lentswe la modimo le tsong la gago le keke la wela fatshe le ka mone jwale re fitlhile tsatsing leo manyala a batho mme lenyolo e le tswile go tshwaya gago phumanele motho a le mo Jeffersonville ga e ba o batla go tseba ke mang ya tlang go phomelela phumanele motho a le mo motseng wa rona ya feelwang le go lla ka o sephetse ka o tshwenyele o tepelela le o rapelela manyala a etswang
motseng
na o ka phamisa letsogo la gago le go le bea godima motho a le mo ebe o nka lengolo lena monyako o patisang le tsela e tshisane e yang bophelong mme e tla fumanwa ke ba seng bakae ke bao fela ba neng ba tshwau nka o bontsha ba bangata ba tsamayang kereke nka o bontsha ba bangata ba binang setlhopeng nka o bontsha ba bangata ba rutang sekolo sa sonta nka o bontsha ba bangata bao e leng dihlotsa tsa di-society tse go nka o bontsha ba bangata ba huang ba bangata ba buang ka dipuo ba bangata ba sebetsang tshebetsong ya efangeli empa mpontshe a le mong eo tlase bophelong ba pelo ya hae a tshwenyeileng ga kana ka baka la dibe tsa
lefatshe
mpontshe ka jeno moreri ya ka emang le go galema mekgatlho eo mpontshe moreri ya ka emang le go bua dintho tsena le go galema mekgatlho eo ampe a seke o tla kgarameletswa ntle go ke tikete ya gae ya dijo ga o makatse ga Billy Graham a ne a bolelela Jack Moore a re ga a bone gore na dikopano tsaka di kgona jwang e ema a re ga se mobaptist le gona ga se mo-methodist kapa mopentecosta botlhe ba kgatlhano le ene e tlile ga ke bue go lebaka leo ke buileng nkeke ka bua ntle pontsheng ke bua kerekeng yaka ka
sebeke
ula ka boima gobane hora ya teko e godimang ba re ga e ba o e tla go tla loka empa o seke wa bua letho ka go le kampa latlhela baballa phefumolo ya lona ke tla rera seo modimo o itseng ke se rere ke nnete e mongwe wa bao ba robedi o tla ba kaekane e mongwe wa bona o tla ba
kaekane
empa tsatsing leo ga ke batle go ba le molato wa gore kile ka kaeka ka baka la molawana kapa thuto e itseng ya kereke kapa mokgatlho o itseng wa kereke ke rerile nnete ba re gobaneng o sa gobaneng ga molatse wa gago moena branam o bonalang o le mogolo ga kalo gobaneng o sa ga o le jwalo ka ga o a banna ba ba bang o etsa yona ntho yeo gantle ke yo ke ke kene motseng o nagana gore assemblies of god e ka sebedisana mo leng e sengwe ya ka moo ke dumelang bakeke o ka nna wa fumana a le mong ga nngwe o nagana gore mametodisi ya ka gona le ka mme o fumane e ba manajera wa ka sebaka sa veke ga e ba o ya ya ka lebitso la jesu ke nnetse o le jwale ba o bea moo e tlile ba o bea moo sebakeng se itseng le gona e le gore o tle o seke wa ba le kamano le bona ka mokgwa o jwang mme re ga o tsamaya ba re o jwale moena branan e tlile boko ba gae botswile taolong ga nyenyane wa tseba o ka ra boko ba ka botswile taolo e tla ba bebele e kgeloile thutong ke seo bebele e se boletseng e mong gate lemoga jesu o boletse gobaneng le mpitsa belzebule le dumetse salomone letshwao la gae la go senola megopolo ya dipilo le ile la dumela tsatsi la
gae
mosadi wa borwa o ile a tlhaa dipheletsong tsa lefatshe go bona neo eo mme o ile a e dumela ga e bon mme le dula le e bona letsatsi le letsatsi mme ga le e dumele mme baena ba gae ka sebele ga ba ka ba mo dumela ga the o nyolela moketeng a re empa ga ke nyologele gona jwang a tloa a ya ka tsela e sele ka oba baena ba gae ga ba ka ba modumela ke nnete monyako o patisane le tsela tshisane mme e tla fumanwa ke ba seng bakae ga o tloa barutiweng magaolagang ba ne ba le go kae mosadi le monna ba ne ba emepela sefapano mmo le ena johanne le maria bao botlhe ke a ba ile ana ke magaolagang ena ke nang ena ke nako eo modimo e etsang dintho, ena ke nako eo Mesia a leng
lefatsheng,
ena ke nako eo maatla a modimo a tsamayang bathong ba hae, mme ba ba bitsa ba bahalaledi ba thetehang mahlanya ba sa nkeng hantle. O dintho tse jwalo, empa hora e
fihlile
ruri o tla ba le a mang a maswabi a maholo kahlolong. O leshodi la jwala le a tseba moo le tlang ho ema teng kahlolong. Ka mokgwa o tshwanang, setsomi sa jwala se tseba moo se tlang ho ema teng. Ka mokgwa o tshwanang, letekatse le tseba moo le tlang ho ema. Ka mokgwa o tshwanang, motho ya ananyang tjhelete o tseba moo a tlang ho ema. Ka mokgwa o tshwanang, letawa le tseba moo le tlang ho ema. Le keke la swaba, empa moo ba swabileng ba tlang ho ba teng ke bao ba hopotseng hore ba ne ba lokile, ke hona moo maswabi. Ha ba fihla hodimo kwana ho thwe, ehlile re lelekile mademona ka lebitso la hao, re ba rere, re ditho tsa dikereke tse itseng le tse itseng, re entse mehlolo e meholo. O re rerile be ke bile mosebeletsi kerekeng, ke bile mobishopo, ke bile hona. Tlohang ho nna lona ba sebetsang mokgopo, ha ke ya ka ka letsebe. Ke moo hee, ke ona maswabi. O ile a re ditloholwana tsa bana ba bona di tlatla le o dula mmusong, di re wa re lokela ho ba mona, mme ba tla latlhelwa ntle lefifing. Mo ho tlang ho ba le dillo le diboko le ditsikitlano tsa
men.
Monyako o patisane le tsela tsisane e yang bophelong e tla fumanwa ke ba seng bakae. O lona batho ba ka ba rateyang ho seng hona, mamelang sena. Ha ke ya ka ka etsa sena, ke jere boikarabelo ba ho se bolela, ke phetho boikarabelo boo ke bo jereng. Haeba ke sa tlo kgona ho rera thero e nngwe hape bophelong ba ka, hoo ke nnete, ho tla bolokeha batho ba seng bakae feela. Hopolang seo fela, ba mmalwa fela ruri, e ba e mong wa bona. Ke bo Mamoina Brennan, ha ke tsebe, ha o motho ya tsebang. Re sebetsa polokeho ya rona ka tshabo le ka thothomelo, empa a o ke o tsepame kgahlano le Modimo. Ka re a pelo ya hao e sa kgeme moo le bibele eo, e tla ba ho na le ho phoso, ho na le ho phoso. O sa tsotelehe hore na kereke ya hao e reng, o ke ke wa kena ka hoo. O tlamehile ho kena ka seo Modimo a se boletseng. Buka eo o tlang ho ahlwa ka yona ke ena, Bibele. Dula ho yo. O ore, ee, ke kolobeditswe ka lebitso la Morena Jesu, ke hantle, hoo ke Bibele. Empa e ka re ha bophelo boo bo sa e latele, ho kolobetswa ha hao ha o a o thusa ka lepe. O ka re, ee, ke amohetse moya o hallang, ho lokile. Ee, ke seo o neng o tlamehile ho se etsa. Empa e ka re ha bophelo bo se ka hare moo, hopolang, lehola le amohela matla a tshwanang le a tsholehelang hodima kore ho imedisa, a etsa hore lehola le hoeletse le loo. Leholanyana la kgale le ema tswele ho nyakalla ha kalo fela jwalo ka koro. Ke hantle, le phela ka bophelo bona boo. Mme moetsa dibe a ka ema ka pela sefatlho sa Modimo a hoa tlholo le ho phela jwalo ka Mokreste. Empa e ka re ha o sena phetoho ka pelong, a ka nna a ba le ona maatla a o leleka meya e ditshila. Jesu o boletse jwalo. A ka rera evangeli hantle fela jwalo ka moreri e mong le e mong a ka etsa. Ke hantle fela seo Jesu a se boletseng jwalo. Bibele e ya se ruta. Ee, monghadi, yanka bua ka dipuo tsa batho le manyoloi, yanka neelana ka mmele wa ka o tshiswa e le setlabelo, ka ba maruo a ka otlhe o fepa mafutsana. Ke na le tumelo ya ho sutisa dithaba ho etsa dintho tsena tsohle. Ke rera ka lebitso la hae, ke leleka matemona ka lebitso la hae, o boletse ha ke letho. Ka baka leo, a ka kgona ho etsa hona, mme e se letho. Le utlwisisa mohopolo oo. Jwale ntho e loketseng ho etswa ke hore, ho tswa pelong ya hao e ba Mokreste.
I enter in.
Jwale ebe o kena ka monyako o patisaneng hobane tsela e yang timelong e hebe he.
Mme
dimilione tsa dimilione molokong wona wa badumedi di tla kena le moo. Hobane monyako o patisane le tsela e tsisane ke wena le Kreste fela le lebang. Tsela e yang bophelong e tsisane mme ho tla ba le ba mmalwa fela ba tlang ho e fumana. Jwale ao ke mantswe a Morena aro. Kgidi, e ne e le ha etsang, o ne a eme moo, mme a senola mehopolo ya bona. Mme a re, ke Belzebule, kgele ke a jwang e ka ba Modimo, ke motho. Bohlale boo bo hlahile kae? Ba boletse jwalo motseng wa habo ka sebele. Ha o kena motseng mona ho bonahala e ka, ha ke bolele sena ka ho se le natse, le Bakreste, le ya nthata. Ha o kena motseng mona, mme ho bonahala e ka matla a Satane a o diela fatshe. Sebaka sena se ahlotswe, motse ona o ahlotswe. Billy Graham o ile a reng hana a kena Louisville, o ile a re sebaka se tletseng maatla a matemona ka ho fetisisa seo a kileng a se bona bophelong ba hae. A e hlahisa koranteng a re, le hona o ka utlwa fela kgatello ya diabolosi. Hobane ke kgona ho e utlwa ka hobaneng mona ke haeso ka sebele. Yara Jesu a khutlela motse mo habo o ile a meseletsi e mengata e moholo haka a yetsa ka bakala o sedumele habo are mo profeta ona le tlotla moreri ha e sina nya habo ya habo mahareng a batho ba habo le ya bona o keke wa thusa le ngolo le bolela jwalo le ya bona jwale ha o kena motse mona le hona le sikela mpulela hore ha ke tsebe ke ke kene ke ke ba thu ba yemba ntshware ka letsole hore o moena ke a urata mi wa tsiba ho ba ho ke le sha wa tsiba hore ke le sha ka ra bu di mo khona ho mpulela mirero ya pilo ho bani a ke ka mpulela ho
sure
ile le hona hantle ba thumba heno motsi ha ba bona hothu e wa tsiba ke bone hore le hore mo ka ene lo ka ho di mo kwana ha re tsiba thakale wa yutwa ere ke le bolel a gore motho ya itseng ya saurating hantle a ke a tlekeng ya gago mme a dule ka tlong ya gago o se o kae mme o utlwa boikutlo boo bo sa tlwaelegang jale a tisa goo ka dikete tse lesome le metso e mene mme o tla fitlhelwa ke seo ke buang ka so ebe o kena sebakeng seo motho e mong le e mong a o ratang boikutlo boo ba o amogelela fela o gidi mme o ka dula moo ka go sa feleng le ya bona ke moo le ya bona ke moya mme batho ga ba tsebe gore na keng ba ipotsa gore obaneng ga batho ba senyegile tjena o etsang gore basadi ba lokileng ho etsang gore basadi ba lokileng ba apare diaparo tseo tse nyedisang le o tswela ntle moo ke e keng ho etsang gona e ka sita le jwale ga o bata banana ba lemo tse lesome le metso e tsheletseng ka diaparo tseo a sa lokelang go diapara ka pele a mmao mme ba le ntle seterate ka obane e seng ngwana eo ngwana eo ga a tsebe ho molemo empa ka oba moreri a itseng sefaleng o tlhelogile go boloka tulo ya hae ya tshebetso ke sona seo hantle e hlile basadi ba tswela strateng gomme ba apare ka gotlhe ka mokgwa o tšhatšhaisang le dintho tse jwalo mme ba etsa diba ba tadimi le gona ntle le go tseba gore hantlentle o molato ga kalo fela ka ga a phetse le monna eo jesu o boletse jwalo jesu o itse ya tadimang mosadi o molakatsa o se ntse a mo febile pelong ya gae mme o tla lokela go arabelela go tsatsina katlholo o nyaka o patisang le tsela se sane ke a tseba gore le lekanya ga ke ne le thaka le thata a ke thata ke moena a lona mme ke a le rata ba leelang bogale bo tlang yang sefapano mme le lele o fitlhela pelo tsa lona ditlatsiso ka moya wa gae o tlang go le furalesisa dintho tsotlhe tsa lefatshe mokokotlo wa lona le o tsamaya ka bogabane ka pele go yena ka pelo tsa lona tse mo tukelang lerato e seng tlamego kreste a se tlamego go sebeletsa kreste ke lerato le e sebeletsang kreste le ya go gatelela le o susumetsa go fitlhela go uba gotlhe ga bophelo ba gago bo kgema yena ke yona nako eo o bonang sele mme o ile a lela lefatshe o ile a tepeletsa modimo matsatsing a noa ga a ne a bona dipilo mme jesu o ile a dula leralleng mme a re jerusalema jerusalema ke ratile ga kae go bokanyetsa empa gora ya gago e fitlhile mme le ago lago le fetile lesu
at the coming of the son of God.
Botla ba jwalo le hotleng ha morra modimo. Dipelo tsa badumedi ba sebele di robei. O le mo a jwalo hore o tamele o ba le tsheletso e haola le naha ena.
How can it be through a bunch of
o ka tla jwang ka se gagata sa bana ba bonyane? Ke a jwang ha ile mo ba a hlotse le hotale. Musa modimo tshwantsha le motho ya agetse le tloa le watleng. Ne ha le ntshitse a tshwasa dikhudu di terapini di noa di hoana. Di tlhapitse di. O ne o se o yena go etsa kato ya gore ke efe o ile a agela fela lebopong ke seo evangedisi etsang ke seo Billy Graham Oral Roberts nna le bareri ba bangwe botlhe ba rerang evangedi ba latlhela fela ba le hule ke bao hemore empa ke eng seo re se etsang ka nako tsotlhe re fumana gore le pele o gutlwa gape di se di gutetse gape letsheng ke eng e sale le okaleng e ne ntse e le gudu o wa ka mo fetola o tshwaswa letlweng la evangedi
He was a turtle to begin with.
Isale le khuru le o qaleng, isale le therapini le o qaleng, isale le noha le o qaleng. Isale le muikaketse le pele a kena ka kerekeng. Ona sna dagata o sika le o tlwela o, wa hae le o ananya ka tshelete le o tsuba le o bua le shano le o utswa. O tsene fela ka bakala o ba rona tsha ba di hele.
You're making yourself a more candidate.
Ke tsang tsheteng ya tsona le o fit, ha o etsa ho, ke nnete. Nya go patisana le tsela tse sane, me tla fumana ke ba semba kae. Are rapeleng
Lord
Moren o onte kule Moren le kolanyewe ya ka sa le jwale Moren o se ke wa ntumela ho ema ka hlong ka pela hao ka mora ho rera ka mogwa ona
oh if there be any unclean
oi ka ra ho ina le ntwe sa hloka ka ho nna Morena e tlose hle
we see a day that we're living in when men and women are
bona le tsatsi le o re pela ho lona nakong eo bana le basadi ba pompalang hona ba di hlo kana ko engwe o ile a bolela go ga o sana dihlong baradimba Sion.
Their modesty has been so taken away.
Ntshwaro ba bona botlhositso gona go ba sa tlholeng ba fubelwa. O morena nagana ka ntho ena.
And know that the timepiece is beaten away.
Le o tseba gore kwana nako e ntse e otla motsotso fela kapa e mmedi gape metseng eo e kgolo e tla fitlha ebe ya itshilafatsang a nne a itshilafatse.
God wake us all up this morning.
Modimo re tsose botlhe o seng gona.
We see the signs appearing.
Re bona o hlaha dipontso. Re butse matlo a rona o tseba seo.
We see millions.
Re bona di milioni morena tse furala ditse mo kokotlo le o tlo.
I wonder what can I do? Ya ipuza nka etsa
eng o morena. Na ona le ntwe nka etsa morena. Ha ba ho batle a thero e fitisang, thapelo e fitisang, ho fitisang hantho e nngwe. Tshuse morena hore ke ke tshise mola etsa batho.
What can I do with
it? Nka etsa eng empa ha ba phetse ho hana. O etsa dipontsho tsa gago tse kgolo le o sebetsa meeka ya gago godima go le jalo batho ba go baletse fela pele a na ke gore lengolo la gago le tle le phethale na ke nako eo ga o ya katlang go nna ga ese a sa hulwe ke ntate mme botlhe bao ke ba filweng ke ntate ba tla tla go nna morena modimo fana ka gona o seng gona gore batho ba tle ba phaphane le o bona pontsho ena ya go qetela ya lefatshe.
I pray God.
Ya rapela modimo re o tla o fane ka hohong batho.
Bless this little people here this morning.
Jona le fatsa batho bana mona o seng hona modimo. Kala ka moena Neville more.
Heal his body sick this morning Lord.
O di samile wa hae wa kula o seng hona more. Ke re kano ya mala. Ke rapela hore le tsola ha ole fodisan le ke lebe ho di mo hae. Fuduwa moya wa hae. Modimo tsola puteng ena hona le banna le basadi ba dutse mona ba o ka mohlomong ke ka hlola ke ba bona ho fihlela tsatsing leo la ka hlolong mme ke tla lokela ho arabel empa ke badile lentswe la hao o ne a ko patisang le tsela tsa mme ba tlang ho ifumana ha ba bakae o morena a bana ikebe ba bang ba bao ba mmao ba bang ba bona na o tla etsa jwalo morena bana ka hore motho e mong le e mong ya mona ke rapela fela jwalo ka motho a ka rapela.
Lord, these people.
Morena, batho bana ba kanketsa ntho engwe le engwe ha o tlwa ho ntshise. Ha ke ne ke lapile bana ba tla mphepa. Ha ke ne ke hloka shutu bana ba tla ireka. Bana ba tla tloa mole ho nthekela koloi ho rera e fangwedi. Bana ba tla etsa jwalo ntho engwe le engwe.
Oh Father, search your soul.
O ntate le kula me ya bona o seng hona ka kopo petisa. Ni aba ke ba le kule ba ile kule pela ha.
Ha
ke tsebe ke tsepa hore emo le emo wa bona o ba gwetweng bao. Ni o nkenye mo le nna more.
If there be any reason in me,
me how ena le taba ka ho nna hore ke se be mo o untshenolele yona fela ke tla ilukisa e sa le jwala ba ka wetsa bonnete morena hore o seng ho o ke ke ha ba le mathata a letho nokeng ke ba ka o tsena tsa tshile me a ke se bo rena e taba nene e kana ya ba ka jeno le hore ka ba ka le ntuse o tsiba tuse batho bana ho tsiba
and
me re bona ka mo dipelo tsa rona di sa natsi hore na ke pela ke molaetsa o monate se ya le moyeng ka ba ho ya kerekeng. Re anana la molaetsa o motle ha re imelwe ke o bua ka Jesu kae kapa
kae
empa morena na sebe ho rona ke morwalo o mokalo ho sitlisang dikeledi mahlong a rona ho fiela le ho lela ho ema kgatlhanong le sona ntho e nngwe le e nngwe manyala a etswang motseng.
Lord, let the angel of God see that.
Morena a lenyelwe la modimo le bone seo hodimo a rona le hore tshwaya fana ka hona morena.
Even so come Lord Jesus.
Le o le jwalo tlo morena Jesu. Jwalo le o lutisa dipelo tsa rona. Le re fa dipontso tsa hao tsa nnete ho re mahare a rona.
That we might know that we're receiving.
Re re tsebe hore re amohela amohela pontso ya ho qetela pele ho pheletso ya moloko ona.
We see the illegitimacy.
Me re bona diketso tsa bonyatsi ha banna ba phelang sechabeng le batswala bana ka basadi ba banna ba bang. Le bananyana strateng le magologolo a kgutliswang sekolong selemo se seng se seng le bana ba dilemo tsa bo leshome bao e bang bomme mme ha o sa le
hlompho.
Le ka mokgwa o basadi ba ikenyang tjhefu bo bona ka ho tsuba le ho nwa le television le ntho tse jwalo tse bodisang dikelello tsa bana. O morena o tla nne o e tswelele go le o kae godima wena o le modimo o halalelang.
Oh Father, I'm strangely feeling today.
O ntate ke ikutlwa ka mokgwa o makatsang ka jeno gore ntho e itseng e tlamehile go etswa ka pele morena. Ga ke tsebe seo nka se bolelang empa ke a rapela morena gore o tla o beye ka dipelong tsa rona gore re go etswe eng.
Grant these things Lord.
Fana ka dintho tsena morena re di kopa ka lebitso la Jesu.
Yeah. The hour is at hand.
Ora ya tametse motho e mo le mo ya bohlale yana le nana wa tseba hore ntho e itseng e magateng a o hetsa.
There's not a person in this building that can't stand up. How much come
how much? Let me hope you'll open that thing. Let us see what we find. Let us see what
we can't stand. We can't stand. There's not one thing as your
friend. How much time we have to run to Alona? Let me know Alona. How much time we have to run to Jesus Christ? How long to
Just think of the things that's prophesied to come.
Nana fela ka dintho tse profitileng ho hla pele ho tlhibilo e tsala.
Ntho
engwe le engwe e o ke itse bang e se phethile. O reng ka le tshola sebata. Ho ho tla tla na go nyama tshinyela. Ke reke e tla be ile na go nye eo. Bana ba ke ba tlamea ho tshwaua. Bana ba tla ba ile le ya bona. Ho tshwaua ho ntse ho tswella ha jwale. Le tshwao le ntse le bona hala. Pontso.
Flee to God. Flee to him quickly.
Ba lela ngo modimo. Ba lela ngo yena ka potla.
I wonder this morning.
I mona motsotso fela.
Me
ke ikutlo jala ka lona. Ke gona ho utlwa boikutlo ba lona. E mo le emo wa lona o le ka ona ha. O modimo nte kudisise. Ke ka mogwa o ke ikutlo ka teng len.
I realize that these messages like that, friend, is not.
Ya le mo hore melaitsa ena e jwalo motswalle ha irate ya ra batho. Wa ba ahlula me wa o ba theolela tlase.
Somebody's got to do that.
Motho e mong o tlamaile ho etsa ho. E ka re ka be le motho e mong. Empa ha eba ho mphiketse ho etsa ho. Ha eba ke tlamaile ho ba phalo mosadi. A nke ke fale. Ha eba ke Dafita o ile a re. Ho molemo ho dula mathuleng a ntlo ya Modimo. Ho ena le ho dula ditenteng tsa ba kgopo. Ke nnete. Sohle seo Modimo o batlang hore o se etse se etse. O se ke wa swaba.
If remember, I was a great thing. He said, so shall it be in the coming of the Son of Man.
Oh,
strangers again. And now is the way.
Let's see, let's see.
Leabona,
Okena Kabuena, Liena, Miki Port, Kipeto, Leabon.
And but Mehota Fumana Kibasimbakai.
Kibakai Badumena or Kinity Afan, Jess Obuletiwa. Ota Fumana Kibasimbakai. Bamma La Ruri. Iba Emu about Bamma. Yatiba Huim, Wasota. Miki Susumeza Webulen. Kauka Ratola boat to Bakin Salon. Impal Ratola Mujimul and Katela Holebulel.
Now. The same Holy Spirit. Jalo
ona moya o halang o neng o sebetsa matsatsing a Abraham, o sebeditse matsatsing a Christ. O tsepisitse ho ba mona ho etsa ntho e tshwanang, o mona.
Now, if I've told you the truth,
Jalo ha iba ke le bleletse nnete, Modimo o tlameile nneteng eo.
If I don't keep my word, I'm not.
Ha ke sa dule lentsweng la ka, ha ke monna wa lentsweng la ka. Ha o sa dule lentsweng la hao, ha o monna wa lentsweng la hao. Jalo nka o tsepisa ntho e itseng, mme ka se kgone ho etsa. Empa ke tla ka go bolela. Ha eba ke ena le molato ho wena ka ho hong, mme ke ipatela wena ke moikaketse. Ha eba ke tla go bolella ke na le molato ho wena, empa ha ke kgone ho lefa. Empa ke tla etsa ka hohle ka moo ke kgonang, e ba wa ntshwarela le ho nthusa, wa bona. Rona bohle re na le molato wa se seng ho Modimo. Re namile ho yena ka maphelo a rona. A re tshepagaleng ka seo. Tswanne o re o se ke wa re jwale re bona ke mo Presbyterian, ke mo Methodist, ke mo Pentecostal, ke wa kereke ya Modimo, ke mo Nazarene, ke wa Pilgrim Holiness.
Don't think that.
O se ke wa nahana ho o tla ba le dimilione tsa ba jwalo di hele.
You be a Christian.
E ba mo Kreste ka o Kreste ke ba bakae ba tla re mwena Brennan nkgopole jwale thapelong ke batla ho phahama Modimo a o hlonolofatsa.
Lord, you see their hands.
Morena o bona matso a bona.
The hour is here.
Ora se fihlile. Moya o moholo o halala o
kutsitse
mo a o na o sengwe.
I sense your presence. I realize that you're here to honor
ke le mo a hore o mona ho tlotla lentsula hao.
Ah, the Lord have planted it.
Ke nna mo rena ya limile mme ke tla no setsa bosule motsiare e sire e mong a e utla letsong la.
You sent for your word. Lentsula
hao ho etsa mo rere mme le tla lokela ho etsa ho mo re. Le
ngolo
le bolela hore ke wena maobane ka jeno le ka o sa feleng.
They could not believe them.
Bana ba sa dumele batho ba matsatsing a hao. Bana ba sa dumele hore moya o halelang o ne o a ile ho wena.
And you made yourself.
Ne wena o ikentse ka sebele, empa o le motho Modimo. Gomme o ne o le mora Modimo ya tsheng ke morwetsana ya tlile ne fasting hore lopolla dibeng tsa rona. le ka baka la gobane ba bone moya wa modimo ka go wena ba ile ba leka go e etsa ka mokgwa o sele mme o ile wa ba bolelela morena ga se nna ya etsang mesebetsi ke ntate wa ka ya dutseng go nna ke ena ya sebetsang e ka re ga le bitsitse aborahama ntata lone aborahama o bone tsatsi la e file o gonne ga a ne a eme pela gae a mo bona a etsa mesebetsi eo le pontsho o bone tsatsi la ka le othapa a re lefosa ka o se tsebe mangolo e sita le maatla a modimo
How that God could overshadow a virgin.
Kamo mudimo ane ya ka khurumetsa morwetsana le o hlaisa mora. Ka tswalo ntlele kopano ya botho. Le u dula ka boyena ka botlalo ba matla a hai. Munneng eo a le mong. Le ka mogwa o ane a ka nka hona madi ao. O tswa mmeli ngwana o anhela ne ka ona jole ka sithabela. Le u hlatswa batho hore yena ka boyena a tle a e ka hare ho ntsetsa mosebetsi wa hae ho ya qetellong ya pheletso o modimo tsosa batho ho ka bona se fana ka sena bolosa emo le emo ya phamiseng letsoho la hae fetisa pelo tsa bona morena matso a ka phame nkgekise o ho morena ena ke ntlo ya tukiso ena ke ngalo eo re tlamehileng ho hlatsuwa teng a moya o hallang o ke o re hlatswe ho seng hona mme o re hlatswe ditshileng Le rapela morena hore ho se be le motho ya tloa mona ntle le ho tlatswa ka moya wa hao. Ka mohlomong o ke ke ha ba le maikutlo a ka ntle ha ho huetsa ha. Empa morena kena ka hare tlosa gaketlana mme o re bontshe seo re leng sona morena. Fana ka sona. Mme hape o re tlatse ka moya wa hao ka pelo e tshepehang le e hlwekileng. Mme nakong ena ya dihloriso le ditiko tse thata o tle o eketse hore natefela. Le o rateya ha re ntse re tsamaya jwalo re lebeletse tsatsi leo. Dikele di sa keleketla maraneng a rona bakeng sa dibe tsa motse. A moya o hallang o ke o shebe fatshe mme o re eo nka mo tshwayang ke yane. Ke wa ka e motona, ke wa ka e motshehadi. Fana ka sena morena. A o ke o fumanwe hara rona ka jeno. Re kopa hono lebitsong la Jesu. Amen.
When I come to the river at the ending of day and the last wind of sorrow have blown, there'll be somebody waiting that'll show me the way. I won't have to cross Jordan alone. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. When the darkness I see, He'll be waiting for me.
Ke batla ho motseba jwale.
Take my hand, precious Lord.
Tshwara letsoho la ka morena ya ratehang. Ntataisa, anke ke eme. Anke ke eme mona morena. Kgahlano le ntho engwe le engwe e bitswang phoso. Ntho engwe le engwe e shabalang e le phoso. Ha ke tsotele hore mang o reng. Anke ke eme morena. Ka mora ho ba ke etse hohle ho ka ho etsang, thuse ho eme. Tshwara letsoho la ka o ntshedisetse ka nqane ho yona morena. Etsa hoho, anke ke eme.
When them things come and the
trees are all over, come and the glory of my eyes, let me hold on. Mpoufalete bona, anke ki bone fela yena ya nchwetsi. Haiba hunku ka usinyelwa ki mutswale emu li emu eo tina liena. Haiba hunku ka ulashelwa ki ntho emu li emu eo tina liena. Ho haubulele lintho li hai lingu. Kinena na kaya ona tose aletarin ki mo. Anke ki eme ka utsepa, ka utsepe. Metsatsi le leng hape fumuluwa e foka sefatlhong sa ka mme ke tseba hore pelo ya ka ile le matsatsi a ka fedile mme nako ya ka e fedile le karete ya ka e tlositswe rakeng ga ke batle o tshela Jordan ke le mong o tlabe a le teng ee ha lefifi le ntlhaela o tlabe a nkemetse moo nke ke ka tlameha o tshela Jordan ke le mong a nka mo emela jwalo o tla nkemela mohlang oo
I'll live for him who died for me.
Ke tla phelela yena ya ntshwetsi ka moo bophelo ba ka botlang o atleya mohlang oo he ke ka mokgwa oo ke batlang o eme ke lekanya gore go na le batho ba kulang mona na o ntshitse karete ya letho ke lebetse na ba ntshitse dikarete na dikarete dife kapa dife di ntshitswe na go na le motho ya nang le dikarete tsa go rapelelwa che
I'm just waiting for the Holy Spirit. If you just only believe.
Ke sa metse fela moya o hallang ha fela o ka dumela fela e ba le tumelo fela o seke wa belae ha modimo o ka ntshenolela mathata a lona o sa tsotele hore na king ha ke tsebe ha ba phamisa le tsola hao ha o ntsebe me ha ke o tsebe me ha modimo o ka senola mona na o tla dumela hore ne ile lona le nyolo ile le ile na tsisha mola etsa pija na fela o tshinyo mo rao kwana e tla be ile lona le nyolo ile tla be le o tlisa ha ntle jwale pele o tshinyo eng.
Would you believe that?
Na o tla dumela seo hai ba o tla ho etsa phamisa letsola ha holukile holukile a morena a ke a fane ka so o dutse pelaka bona le emunya dutse pelaka mona ke mufumadi Snyder mona ka pa mufumadi Mephi eno mona ile ngore libitso la hai ke mang ya hantle mona ke a batsiba ha ke tsebe monna eno ke o sele ho nna empa modimo o a motseba ha modimo ka senola joale ke ba kae ba lona ba tsiba ngore ha o joale wena o seke wa ntadi.
Kiri,
ke se hata marukhwana sa Kentucky ho ya ka taba tseo. Ke bile ha ke na le thuto e lekaneng hakalo ho ngola le lebitso la ka. Empa ho na le ntho e lengwe eo ke e tsebang. Ke tseba yena. Mme ho, ke hona ho ke tsotellang ho tseba. Jwale o seke wa nkela hlong hore na mokgwa wa puo ya ka. Mme o kana wa hopola hore thero ya ka o seng hona e ne e tswile motjheng ka hohle le ntho tsohle. A ko e bapise le Bible hang ka nako e nngwe. Le hona o bone hore na ha o hantle botsekeng na. Wa bona ha di ferekere tsa hao di sa tsepame ha o di shebisa mo o se ke wa e bapisa le mohopolo wa hao ka sebele empa e bapisa le seo a se
boletseng
monyako o patisa le tsela tsane mme e tla fumanwa ke ba seng ba kae o bane tsela e yang tinelong e hebehebe le monyako o phatleletse mme ba bangata ba tla kena ka
ona
dimilione tsa dimilione di tla kena le mo ka mohlomong e tla ba a le mong ho tswa milione ke mo he ke seo a se boletseng. Jwale ha ka fana ka palo e empa o boletse jwale ka matsatsing a Noa me ya e robile meno e mmedi jwale ka matsatsing a Sodoma ba bararo o tswa ntheng eo yohle ba bararo ba bolokea ka mollo le jwale ho tla ba jwalo jwale ha eba motho wa o reng a ena le temo ya semoya ke batla hore le shebe monna eno ya dutseng mona o ntadimile ka o tia ka moo a ka kgonang phamise letso la hae ha ke mo tsebe ha ke soka ke mmona mme ha ke tsebe letho ka yona ompa a dutse moo fela a ntadimile empa le a bona wa ikgokahanya wa rapela jwale ho ke nnete jwale ha morena a ka mpolelela monna eo ya dutseng bohole bo bokalo ho tloha honna mme ena ke kopano ya rona ya ho qala mme ke moo o dutse moo ha morena a ka ntshenolela hore keng seo a nkeke ka mo fodisa ha nkeke ka kgona ho etsa ho ba modimo seo a entse ho empa ho tla tutisa tumelo ya lona e mong le e mong wa bona jwale o mona hantle wona fela moya o tshwanang e hopolang jesu o tshepise hona pele ho nako ya bofelo ka mehla ha e sale e le pontso ya ho qetela ka tsatsi le leng nna le leo re ne re dutse strateng mme ba bang ba rona ba ntse ba toka mme ha ke phetse ho utlwa hore ho na le phetoho e tlang phetoho e tlang ha re ne re bua ka yona e keke ya e ba phetoho molaetseng wa ka gobane e keke ya hlola e ba teng hape empa e tla ba phetoho ho nna ka mehla ke nile ka ba mofokodi le ho dumella batho ho nketela pele le ho ntataisa le ho romella lehlakoreng lena le lehlakoreng lane ha ke ne ke ile ka etsa ntho eo morena a neng a mpoleletse ho e etsa kgale nako e fetileng nkabe ke se bothateng boo ke leng ho bona kajeno bekeng ena e latelang ke tla tswa ho ba boinotshine modimo ee monghaka ke tlamehile ho utlwa ho tswa
lehodimong
ha ke batle ho ba mofokodi ke batla ho ema dikgodisehong tsaka. Monna eo e dula e kgutlela ho yena hantle o dutse hantle morao goba monna eo o a dumela ruri o a dumela ke tadimile hohle letsheleng mme ka o otlolwa e kgutlela morao hantle monneng eo o na le tlhoko o imetswe empa o imetswe sebakeng sa motho e mong ke nnete o ntse o rapelela motho e mong o na le motho e mong hape ya pelong ya hao ke nnete na ha o jwalo.
It's a friend.
Ke motswalle. Ha nka o bolella hore molati ke eng ka motswalle eo, na o tla dumela hore ke mohlanka wa modimo.
Alcoholic. Trying.
Ke le khoba la tai, ke nnete. Ha iba ele nnete, phamisa tsa letsola ha o di.
You believe?
Na o a dumela. Motho e mo modimo mona o ile a phamisa letsola ha mo sadi ha re morao mona. Motho ya itseng, eh ya.
You don't know me?
Ha o ntsebe. Na ke o sone ho wena. Ha ke o tsebe, empa modimo o a o tsebe. O dumela ho?
If God will reveal to me what's on your heart, will you believe?
Amodimo ka ntsenolela hore na ho pelong ya hao king, na o tla dumela hore ke mohlanka wa hae. mofumadi ya monyenyane seo o tshwenyegileng ka sona ke lesea leo moo ke nnete e lesea leo le na le lekgwekgwe sefatlheong sa lona ga o seo ngaka e ka se etsang ka gona ga o tseetswe mona wena moo le moratiwa wa gago ya dutseng moo o dumela gore modimo a kampolela gore o mang kapa moo o tswang teng wa e dumela nna o tla moela pholisi ya ngwana ga a ka wetsa o lokile o ka gutlhela Somerset, Kentucky moo o tswang teng mme dumela gore o tla tlapoele lekgwekgwe la gago le tla tloela lesea ga o ka e dumela itsa ke bitsa lentswe leo motho e mong ya eme morao mane ka golong go tswa Somerset, Kentucky o rapela ka bothata ba pelo o dumela gore modimo o a ba fodisa ga e ba o e dumela ka pelo ya gago yotlhe le o dumela gore modimo o tla phekola le o fodisa mona ke mona ke dumela gore letsoo la motho le phagame gantle gaufi ga re mona gantle gaufi mosadi ya ke bone letsoo la gago na ke o sele wena mofumadi ga ke o tsebe ga re seo ka re kopana na o dumela gore ke motlhanka wa gae o jalo o na le morwalo pelong ya gago kapa ntho e itseng o dumela gore ga modimo a ka ntshelolela yona o dumela gore ke wana moya o neng o lekao kereste monna gago ya dutse moo o dumela yona ntho e le ena na o tla dumela yona ntho e ke mabapi le ngwananyana wa gago e monyenyane ya dutseng gaufi le wena ke nnete o na le mofetse empa na o dumela gore modimo o tla mo phekola ga e ba o etsa jalo phamisa letsoo la gago o lokile beya matsoo a gago godima ngwana morana jesu ka pela sefatlhego sa moya wa gago ke galema letemona le bolayang ngwana ke beya ka tumelo madi a jesu kereste dipakeng tsa mmolai eo le ngwana a lekele phele amen.
Have faith in God, don't doubt. If thou canst believe,
all things are possible.
If you can believe, all things are possible.
Motho e mong hape morao moo o ile a phamisa letsoo la gae kaekae wena mofumadi ka nqa e la
qetellong
o dumela gore ke motlhanka wa modimo ga ke o tsebe ga o ntsebe o dumela modimo a ka ntshenolela gore bothata ba gago ke na o tla amoela jesu go ba mophekodi kapa mmabali wa gago seo e ka bang sona seo fela e leng sona wa e dumela he o lokile e tla ba botlhoko boo ba methapo bo o bileng le bona ke seo o neng o ena le sona ga e ka ba ke nnete ema ka maoto wa gago ga e ba ke nnete e le gore batho ba tle ba bone gore ke nnete o lokile bo tla o lesa jwale ya gae mo o tlhapoele modimo a o tlhonolofatshe o tswa Kentucky le wena ke nnete mofumadi a dutseng gaufi le wena o tlhaa Kentucky le ena gape ga ke o tsebe nna ke a o tseba empa nka o bolelela go na le ntho e phoso ka wena ga nka o bolelela se phoso ka wena o amoela jesu jwale ka mophekodi wa gago e nokeng ya gago ga e ba ke nnete phamisa letsoo la gago godimodimo gore batho ba tle ba bone o lokile ya gae e tla o lesa tumelo ya gago ya o fodisa ke le memela go dumela ke phepetsa tumelo tsa lona go dumela mosadi ke eno o dutse mona o a rapela o beile sakatuku ya sefatlhong sa gae ga ke o tsebe modimo o a o tsebe o tlhaa Juliet, Illinois mme o na le tlhagala ke nnete ruri o ka ipotsa eo ke mosadi ya tlisitsweng ke Rosella ke nnete bebutle o mpoleletse ka goo empa ga a ka a tseba gore ga ke a tloa ke tsebile mosadi eo ke nnete o etsaetse fela gore e be tumelo ya mosadi eo e bile gone ke tla o bolela ntho e nngwe eo o tsebang gore ga ke e tsebe ngwana eno ya dutseng mona ntlheng ya setulo ya kulang ke ngwana gao ke nnete ame o a tseba gore ke ne ke sa tsebe go eo he ke moya o galelelang na le a e dumela na le a e amoge jale ga seo e le nnete seo ke se boletseng ka monyako o patisa nnete la tisanyane se nepagetse jesu kereste morao wa modimo o mona gantle jwale moya wa modimo o phelang o mona gantle na le a e dumela jwale go le tsebisa gore ga ke motho ya ka fodisang ga ke mo fodise empa moya wa modimo o mpa o nkgethile fela o iponatsa bo ona ga ke na thuto ya letho ga ke na tsebo ya letho empa ke moya wa gae o sebetsang gona le a bona mme o batla ga le ka tseba gore ke leboleletse nnete taba ena ke nnete gore jesu kereste o phekola e mong le e mong wa lona gona jwale ga le dumela seo jwalo ka ga fela ga e sebeditse kingston moo barumiwa kapa bao e leng bona morago ba e boneng e sebetsa kingston ka dikete tse fodisitsweng gobaneng ke ke ya sebetsa mona amerika ena moo re nang le mokgwa ona o jwale gobaneng ke ke ra e dumela gobane re sa kgone go tshela molwatsana oo mo metsi a sa tebang kwana na le a e dumela phamisang matsoo a lona jwale matsoo ona ao a bee godima motho e mong ya pela gago a nke ke morapele go tswa mona gantle mme o setlholo o e ba le pelaelo ya letho gape ka pelong ya gago go tla qeta gono o kgidi moina neville ka moo ke nnile ka labalabela ka moo ke nnile ka rapela ka moo ke e ka nagana gore ga ke dikelelong tsaka ga o jalo ke tseba gantle moo ke leng teng ga fela ke nka fetisetsa ntshwana ena golo
Do you realize that Jesus Christ, God's Son, here in the midst of the people this morning, right now, present, right now, showing himself? Well, you
said that.
How did I say it?
There's another
one with TB. You're healed, sister. All right, believe it.
Oh,
Now here's what he said. How can he lie? God who can send
something to your human, Jwale dula le bene matswa o dimo o sitwa ithapela o rapelle motho ya haufi le wena ke mo khwa bo Kriste o
learn this
itutensena hore ka mo le etsang ho ba bang le etsa ho Kriste
when you be good to somebody else ba mo sa o yemo
o bile mo sa ho Kriste
if you mistreat somebody else ha o etsa motho
hampe o ntse o yentse Kriste hampe
oh
jonna Oh, ha fela ke neng ka fitisa sena ho se fitisa. Ha fela neng ka etsa hore batho ba se bona. Seo ke se shebileng le seo ke se utlwang. Le se etsalang seo ke se tsebang, le ya bona. Ha mo Kriste a hatellang ka morao molaetsa o seng hona. O ka kena hantle botebong ba dipelo tsa batho le ho bopa se seng moo. E seng ho rwaleya, e seng boikutlo, e tsamaya le bona.
But to create an undying faith.
Empa o bopa tumelo e sa timi moo e kekeng yare. Ya ne ya sira le sebakanya.
You pray for one another now.
Oh Lord,
this great crucial moment.
Oh, Morena,
and I tremble in thy presence.
Make it like a salaga plus for those
how.
Obakiatiba Morena Mudimu, or Kiluketu, Rapela Capilu, Yoshiak. Ke le mo a hore isi ka le ga ka mohlomo mo sa tloba le motho ya kulang pakeng tsa rona metsotsong eme hlano hore motho emo le emo mona a tle a lemoe hore o mona ke bana ba eme mona ho seng hona morena a batho bao ba tsebileng ho ba ke a ba tseba ba phamise matsoho a bona le letho ka bona empa moya wa hao wa ba tseba.
Do you know the secret of their heart? How much more do you know their affliction, their suffering?
Then let it be known. 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 Let it be
known.
Let it be known. Let it be known. Let it be known. Let it be known. Let it be known. Let it be known. Let it be known. Let it be known. Let it be known. Let it be known. Let it be known. Let it be known. Let it
There is another sickness which is far from the physical sickness, is a spiritual sickness. Lord, how can it be?
Morena, ki ajuang unu ka imapila Abraham, mewa ezan choyona ena.
Told Sarah.
Hobolela Sarah yana aleka murao huwe. Lengola leri atse aleka tente. Me o molele. Me Abraham wila lemoa huba ewe nele Elohim. Mudimu ya ma.
In a few minutes you were disappeared. And Lord. When Jesus stood and did the same thing,
Said you do error not knowing the scriptures.
The prophet said in the On this illegitimate world,
I live
Come, Holy Spirit. Hold out your great wings. Move
on the hearts of your people.
Let them know that you're in the
building.
Let them know that you're in the building.
That it's
you.
May I be able to believe in the Lord.
Preaching his word. Me jalo kama sanga wa hai yara ran nintu la hai lo bulala ba tuniti. Ulu kalu tipa ma nintu na mudi. I condemn you, Satan. Ya uchale ma satani. Kali bito la Jesu Kristo. Wawe emuli emu abatu bana ba tuang hule le haufi ufodiswa. You get from this audience and from this people. Tuamu kupi ngona le batu mbana ki ulala kamu dimu opila. Ni bibili bulete tapele amu tia lukile ina le matama hulu selete ngayona. Ni bungata babatu ba jumela mbaba ile matu abona uduma bakula ngusengu hona mona. Oh,
Satan, ulakata weza urbana anori melina. Jwale ute utuse khanya hubo. Yempa kiti mele ya buwana humu jimu hape. Badume la muji. Ni utaluke la usuta katumelo tabo. Kaho kena lietona hao utuwa mona. Ni uyeha hao nteli fifi.
Ke o khalema
ka lebitso la Jesu Kriste ka matla a Biblia muji. Ni tomo ya ka kilinyoloi.
Now go in the name of Jesus Christ and let them be free.
Joale tsamaya ka lebitso la Jesu Kriste mme o ke o balese ba lokolohe amen na le a dumela ka dipelo tsohle tsa lona gore le phekotse
hamisa
letso ore ke amoela Jesu jwale ka mophekodi waka
botso
bohle bo ntshiloile joale ke mo amoela botlalong ba maatla a gae boteng ba gae bo kgetheileng ke a mo amohela.
My faith looks up to thee,
kamo sa ruri ari ke ng phamise matso a rona ho yena jwale.
While life's dark maze I tread, and griefs around me spread, be thou my guide, O God, bid darkness turn to day. Why sorrows, fears away, nor let me ever stray from